Ambi ya kudalitse ni aliense nkati muno amena kuyendetsa Dodge Yatsopano nambala yake WX2129 yaimitsidwa kutsidya kwa nseuko asiya nyali zawo nyali zazikulu ndi zonse nzoyatsa ndipo ngati wina waka ameneyo akuyendetsa galimoto ameneyo bwanji turukani panja ndipo mukazimitse nyali zanu ili kumbali ya dzanja la kumanzere kwa nseu kutsikira ku 8th Street ine ndikulingalira kuti ndi nambala ya New Urban imeneyo WX2129 Dodge yofira Dodge yatsopano ili pafupifupi pa 5960 kapena kwina kwake kumeneko ndipo ine sindikudziwa ngati muli wina wake muno kapena wina wake anali basi akuchokera kwina kwake chabwino izo zinali ndipo ndiye ndicho chinthu chabwino tsopano ine sindinena kuti azimayi okha amene amawala zimenezo chifukwa inenso ndimatero chabwino ndithudi ndi chabwino kuti tabwereranso kachiwiri usiku uno munsonkhano ndikudzakhala ndi nthawi yabwino iyi yachiyanjano limodzi pozungulira mawu kodi inu mukusangalala nazo oh uko nkulondola ife tikungokhala ndi yodabwitsa nthawi yodabwitsa ndipo tsopano ife tikudalira kuti mulungu atithandiza ife kuti tizipitirirabe tsopano mchimene wanga anapita ndipo wakatenga bolodi yakudapa koma iyo ndi ndiye fupi kwambiri iyo sikufikira mwamba mokwanira chotero mawa chabwino ine ndiyesetsa kuti ndidzayikonze iyo kumwamba apa ndikuyisunthira iyo mwamba ndikuyipanga iyo chomwecho ine ndikufuna ndizijambula zinthu zina zosiyanasiyana zimene ine ndikufuna kuti ndizifotokoze kuti inu mukhoze basi ndipo basi kuchitira kuti inu mukhale otsimikiza kuti inu mukuzimvetsa izo kwenikweni panali dzulo usiku kapena dzulo anali mtsikana wanga wang'ono Sara anachita ngati mosangalatsa amake ndi ine tinali kuyang'ana pa pepala lake laling'ono iye amatenga zolemba zanga ndipo anali atalemba zonse molondola basi Yesaya ndi Mateyu ndi chilichonse ndipo kumapeto kwenikweni kwa pepala iye anali ndi imfa manda alibenso chigonjetso chilichonse pamenepo ndipo imfa mbola yake inali itazulidwapo iye ndi wapafupifupi usinkhwa zaka 7 ndipo kenako iye malo moti ati Revelation iye anati buku la Revolutions chabwino izi zikuonetsa kuti iwo akumakhala ndi chidwi chofuna kupeza china chake muli monse sichoncho iwo ine ndikuganiza mtsikana wang'ono wa mbali Collins iye wakhala kumbuyo uko ndipo iwo analimba Revolution tsiku la Revolutions mbali neve wakutero iye akugwirizana naye iye ine ndikuganiza ife tonse timayenera kuchita zimenezo chabwino ife ndithudi tikukhala ndi nthawi yopambana mayi ambuya akudalitsa ine ndinalowa umo kuti ndikawerenge mauno mchipinda ndirangokawasiyana ku sukulu ndipo ndinangotuluka kanthawi kapitako ndikungokhala ndi nthawi yabwino dzulo usiku ndinawerenga ngati mochedwerapo nanenso ndipo pafupifupi 2:30 mawa anthu ena anabwera kuchokera kumpoto iwo anatipeza ife anadzandidzutsa ine kuti ndimupempherere mtsikana wang'ono amene anali akufa ndipo ine ndili wotsimikiza mbuye amulola iye kuti akhale bwino iwo anangobwera kumusi njira yonse kuchokera ku Bedford Indiana kudzafunsa chopempha kuti mtsikana wang'onoyo apemphereredwe pamenepo amuna awiri anali munsonkhano usiku wathawu ndipo anayendetsa njira yonse chokwera uko kenako nkumabwereranso akutsikira musi kenako njira yonse amabwereranso mwina mwake usiku wonse amayendetsa ndipo chotero ndi zabwino kudziwa kuti anthu ali ndi chidaliro chotere ndipo amakhulupirira mulungu oh ndi tsiku lopambana limene ife tili mkukhalamo ndipo ife tikuyembekezera tsopano pa mibado ya mipingo iyi kuti tingopeza zochulukirachulukira tsopano ife tikuyesetsa kuti tiziyamba molawirira pang'ono usiku uliwonse kuchitira kuti tizituluka molawirira ino mukuzikonda bwino zimenezo ndipo zimenezo zikwalola anthu omwe ayenera kuti akagwire ntchito akafike ku nyumba kuti akakhoze kupita ku ntchito zulo usiku ife tinatuluka pafupifupi maminiti 5 maminiti 10 itakwana 9 kapena osachepera ine ndinali nditamaliza ndipo chotero ndife okondwa kukhala ndi atumiki onse odzatichezera ife usiku uno ndipo ine mbale Junior Jackson, mbale Carpenter, ndi mbale watu wochokera ku Chalichi kumeneko, ndiye nambiri pa nsanja pano ndi kunja mu nsonkhano. Ndipo ine ndinawuzidwa lero kuti mzanga wofunika kwambiri yemwe anali ndi ine mminda ya umishoni, mbale ndi mulongo Andrew, wochokera kutali kwambiri ku China, anali mu nsonkhano usiku watha. Inali nthawi yodabwitsa bwanji imene ife tinali nayo limodzi ku Jamaica chaka cha Thatchi. Ife tinali ndi nthawi yopambana. Ine ndinali uko ku nyumba yawo, ndipo mayi ngati ine ndikudabwa ngati mbale ndi mulongo Andrew alipo usiku uno kuno mu msonkhano. Nyumbayi sinamangidwe bwino basi, chotero iya akhala kumbuyo komwe uko. Ine ndikudabwa ngati inu mungakhoze kukwanitsa kuti muyimirire pa mapazi anu mbale ndi mulongo Andrew. Mphindi chabe ambuye akudalitseni inu, ndife okondwa kwambiri kukuonani inu mbale ndi mulongo Andrew. Ine ndinawayitana iwo kuti abwere chaka chatha pamene ine ndinali kumeneko. Sopano sindikunena izi chifukwa chakuti ali pano, ine ndimati ndinene zambiri koma ine sindinena izo tsopano. Koma iwowo ndi omwe ine ndimawatcha a missionary NN. Ngati iwo atadzabwere mawa usiku, mudzawawuze iwo kuti adzayankhule pano ife tisanalowe muno. Ine ndikufuna kuti inu mudzamve kwenikweni chimene minda ya umishoni imatanthauza. Pamene iwo anali atabwerera mkati momwe kwambiri mpaka iwo analibe ngakhale chilichonse chabwino. Iwo ali, ine ndikuganiza kuti zinali zaka ndi zaka ndi zaka zimene iwo anali kumbuyo uko, ndipo iwo sanayone nkomwe galimoto kapena sitima kapena china chilichonse kwa zaka ndi zaka. Ndi momwe mulongo amapangira mkate wawo kuchokera momwe iye amapangira iwo. Ndipo tsopano ndiwo umishonale weniweni. Mbale Andrew anali ndi singano ndi ulusi, ndipo iye anali dokotala. Iye ankawasoka iwo onse akavulala. Ndipo ine ndikuganiza pamene mwana ana akamabadwa, mlongo Andrew mwina mwake amakhala mzamba, ndipo mbale Andrew dokotala iwo amangodalira pa iwowo. Ndiyeno pamene amishonale a ochokera ku England, a Pentecostal Missions of England, amati iwo anali atakalamba kwambiri kuti azibwerera kumunda. Ine ndingokuwuzani inu kuchuluka kwa momwe iwo alili mamishonale. Iwo samatenga mpando wopheka ndi kukakhala pansi. Iwo amabwerera kumeneko okhaokha, kubwerera ku Jamaica ndi kunja uko kukakhala amishonale tsopano. Mbale Fred Southman ndi ine pano, tinali ndi mwayi wopita ku nyumba kwawo ndi kukawayendera iwo. Ndipo inali nthawi yosangalatsa bwanji imene iwo anationetsera ife mokoma basi monga momwe a Khristu angakhalire. Ndipo ine ndikukuwuzani inu, ine sindikunena izi kuti ine kuli bwino kuti ndipereke kadu anga kang'ono tsopano kuposa nkhata iwo atapita. Ine ndikukuwuzani inu, iwo ndi a Khristu ndi tudi. Ndipo ine ndimamuwuza mkazi wanga kuti mlongo Andrew anali mmodzi wa akazi achi Khristu okoma kwambiri, abwino kwambiri amene munthu akanakumanapo nawo. Iye ali basi khalidwe lake linaumbidwa mwa Khristu nalonso ndi mbale Andrew na Yesu. Chotero ine ndikutsimikiza ngati inu nonse munawaona iwo omwe anangoyimirira, ine ndimafuna kuti mpingose uno ugwirane nawo chanza ndi kuwamva iwo asanachoke. Tsopano mawa ambuye akalola bwanji ndife mawa usiku tikuyamba mbado wachiwiri uwu wa mpingo. Usiku uno ife tikuyamba mbado wa mpingo oyamba. Ine ndikutsimikiza kuti Ambuye ali ndi dalitso lomwe atisungira ife. Ndipo kumbukirani, monga ine ndinanenera kale, nthawi zina kwa zinthu izi ife tikhoza kusagwirizana tikakamba za momwe zimakhudzirana ndi theology. Ndipo madeti anga ambiri ndimawatenga kuchokera kwa olemba mbiri ya kale NN, omwe alibe chidwi kwenikweni ndi mbali iliyonse. Iwo ankangolemba mfundo chilichonse chomwe chinali zamwe mipingo inkachita. Ndipo ine ndithudi gawo la uzimu la kutanthauzira, ine ndimayesetsa kuzika izo pamenepo ine mwini mopambana momwe ine ndikudziwira kutero. Ndipo nthawi zina ngati ine ndikuyankhula molimba pang'ono kapena mopupuluma monga choncho, ine sindimatanthauza izo mwanjira imeneyo. Aliyense akudziwa zimenezo amene amandidziwa ine kuti ine sindimatanthauza kuti ndichite zimenezo. Ine ndikungofuna koma kuti ndipange mfundo ikhazikike. Inu zimakhala ngati kukhomerera msomali pa bolodi. Ngati inu mungo usomeka iwo pamenepo, iwo sungagwire. Inu mumayenera kuti muyendetse iwo upite pansi ndi kugwiritsa iwo, kupangitsa iwo kuti ugwire. Ndipo ndizo zimene ine ndikuyesetsa kuti ndichite. Chotero, sikuti ine ndikuyesa kuti ndizitsutsa, chifukwa ine ndimayankhulira zipembedzo zonse ndi zina zotero. Chotero, sizitero kuti ine nthawi zonse ndimanena, monga kuyika chizindikiro ng'ombe. Ine ndikukumbukira zaka zapitazo, ine ndinali nditakhala tsiku lina pamene iwo anali. Ankakadyetsera ku kasupe, ankazitenga ng'ombe kupita nazo kuthengo, ndipo ine ndinkathandizira kuyendetsa ng'ombezo zikamapita kumeneko. Chimene iwo amachitcha mpanda wolowerera, komwe a Hereford Association amakadyetsera kwa ziweto mu Troublesome River Valley. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo mwendo wanga utapachikidwa pamwamba pa nyanga ya chishalo ndi kumuyang'ana woyang'anira pamene iye ankayang'anira ng'ombe izi zikudutsa kupyola mpanda wolowerera. Tsopano iwe umayenera kukhala ndi pamenepo ndi pamene iwe ukupita kumalo aboma, ndipo iwe umayenera kukhala wokhoza kutolera tani ya udzu yosanakaziyike ng'ombe kumalo odyetsera kwa ziweto. Ndipo malo owetera nyama aliwonse amakhala ndi msipu wambiri, ng'ombe zochuluka kwambiri, ndiye izo zikhoza kumadya iwo. Tsopano izo zimadutsa kumeneko ndi mitundu yonse ya zizindikiro pa izo. Zina za izo zinali ndi Bar X, Bumble Grimes, apafupi kumene ndi ife kumeneko anali ndi Diamond T, T kumapeto amodzi a Diamond. Uko kunala ameneyo Leze K, kumutu kumene kwa mtsinje wa Troublesome. Watu unali take a truck, pansi pathu pomwe panali tripod. Ndipo kunali mitundu yonse zizindikiro zomwe zimadutsa pa chipata chimenecho. Ndipo ine ndimaona kuti woyang'anirayo samasamala kwambiri zizindikiro zimenezo. Iye samaziyang'ana nkomwe izo. Nthawi ina izo zimakhala kumanzere kwa ng'ombe. Chotero iye samatha kuona chizindikirocho. Chotero izo sikuti iye anali kuyang'ana chizindikirocho. Koma chinthu chimodzi chimene iye amakhala wotsimikiza chinali kuti pasakhale ng'ombe yomwe itadutse pamenepo kupatula ikhale ndi cholemba cha mtundu wa magazi pa khutu lake. Iyo imenera kukhala ya mtundu weniweni wa Hereford. Apo ayi iyo simatha kupita ku nkhalango imeneyo. Chizindikirocho sikimapanga kusiyana kwakukulu, koma cholemba cha mtundu wa magazi. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndi zomwe ziti zidzakhale pa chiweruzo. Izo sizidzakhala chizindikiro chomwe ife tavala, koma iye adzafuna cholemba cha magazi. Pamene ine ndidzaona magazi, ine ndidzadutsa pa inu. Tsopano kodi ine ndalakwitsa pang'ono Jean ndi choncho akuphokosera chabwino. Ndikusinthana pakati pa awiriwa mkulondola uko chabwino. Zikomo inu mbali Jean chabwino. Tsopano ife tiyesetsa kuti titulukenso molawirira usiku uno kuti tidzathe kubwerera mawa usiku ndi kudzatenga mibado iyi. Ndipo ine ndikukuzaninu ndikovuta kwambiri kuti ine ndigwira zina mwa zinthu zazikuluzo zimene zili pansi mphepete mwa msewu, kungoyesera kuti ndizitulutsenzo zonse mu usiku umodzi. Inu mukudziwa ndiwo mtundu wa chikhalidwe changa. Koma ife tisingozigwira izo pang'ono kufikira usiku uliwonse. Tsopano basi ife tisanayambe kutsegula bukhu lopambanali ndi kudabwa ngati ife tingakhoze kuyima kwa mphindi yokha kwa sinthani malo anu a pamene ife tikuyimirira iwo amene angathe. Ndipo tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano mwaulemu kwa mawu apemphero. Atate wathu akumwamba, ife tikubweranso kuyandikira mpando wanu wopambana wachifumu woyera. Tikubwera popanda kugwedeza kwa chikhulupiriro. Chifukwa ife tikubwera, chifukwa ife tafunsidwa kuti tibwere. Ife sitinganene kuti ife tikubwera mudzina la mpingo wina, kapena chipembedzo, kapena mudzina la mpingo uno, kapena mudzina la thulo omwe, chifukwa ife sitingakhale otsimikiza za zimenezo. Kuti kodi ife tingapeze kuyankhulidwa uku ndi Mulungu kapena ayi? Koma pamene Yesu anatiuza ife, inu mukapempha Atate chilichonse mudzina langa, ine ndidzachichita icho. Ndiye ife tikudziwa kuti ife tikubwera mudzina la Yesu. Inu mutimva ife Atate. Ndife wokondwa kwambiri pamene ife tiwerenga za ofera amasiku amene anapita momwe iwo ankasindikizira umboni wawo ndi magazawo omwe ndiye Atate izo zimatipangitsa ife kumverera kuti ife tikuchita zochepa mutsiku lino. Ndipo ine ndikukupemphani inu Ambuye kuti inu mukhululukire kwathu kunyalanyaza kwathu monga ife tilili pa ntchito yanu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mutidzoze ife mwatsopano pamene ife tikuwerenga mawu anu. Ndikuona kuzunzika kumene kunkabweretsedwa masiku apitawo kuti zikapange nsonga ya mpingo waukulu wowomboledwa uwu wa Mulungu wa moyo. Ine ndikukupemphani inu Atate akumwamba kuti muyankhule usiku uno kudzera mwa ife chifukwa ife sitimadziwa choti tiyankhule. Ife tikungoyembekezera ndipo ife tikupempha pemphero ili apa chifukwa ife tili mukukhalapo kwa Mulungu mu mpingo wake. Ndipo ife tikupemphera kuti mzimu woyera umene uli pa anthu awa ulumikizitse mphamvu zake pa limodzi usiku uno ndipo ukagwedeze uthenga mu mtima uliwonse. Zomwe zitipatse ife mayimidwe atsopano ndi chiyembekezo chatsopano cha mbado umene ukubwera. Perekaniza Ambuye pakuti ife tikuona mtengo wamkuyu ukuphukira masamba ake ndipo Israeli akukhala fuko. Ndipo masiku a mitundu akuzimirira ndipo akuwerengeka ndipo ife tikuyembekezera kudza kwa momboli wamkulu Ambuye wathu Yesu Khristu. Muyende pakati pathu Ambuye monga zanenedwa usiku uno. Inu mukuyenda pakati pa zoyeka ponyali. Ndiye muyende pakati pathu usiku uno Ambuye ndipo muchenjeze mitima yathu za zoyipa zomwe zili patsogolo pathu. Ndipo mutipatse ife kumvetsetsa kwa mawu anu. Pakuti ife tikupempha izi mudzina la Yesu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Tsopano, monga ine ndikumanena tsiku lililonse, ine ndikuyesetsa kuti ndizilemba zochuluka kwambiri papepala monga momwe ine ndingathere za nthawi, malo ndi zina zotero, chifukwa ndi chochitika cha mbiri yakale chimene ife tikuchiyandikira. Iyo yakhala ili mbiri yakale, ndipo tsopano ife tikubwera kuno nafenso kudzazifanizitsa izo ndi nthawiyi. Tsopano, la Mulungu mmawa ndi la Mulungu masana kapena la Mulungu usiku kani, ife tinali ndi nthawi ya ulemerero. Ine ndikutsimikiza ife tinatero, ine ndinatero ine mwini, ndi za vumbulutso. Tsopano, kodi ife tikuphunzira chiyani? Vumbulutso la Yesu Khristu. Ndipo kodi ife tinapeza kuti Mulungu anaonetsa kuti vumbulutso ndi chiyani? Ndiye mwe yanali. Chinthu choyamba chimene ife tikuchipeza mwa mavumbulutso onsewa nchakuti Mulungu akutidziwitsa yemwe iye anali kuti Yesu sanali munthu wachitatu wa utatu. Iye anali utatu mokwanira. Iye anali zonse Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo limenero linali vumbulutso anayankhula kanayi mutu omwewu kuti iye ndi Mulungu wamphamvu zonse. Iye amene anali, amene ali ndipo adzabwera, muzu ndi mphukira ya Davide. Tsopano ife tikupeza kuti ndiye kuti mu zinthu izi ife lidzayesa kudzafotokoza nkhani yonseyo chifukwa ine sindikudziwa kuti tidzazimvaso kenanso liti zimenezi. Mwina sitidzateronso kufikira kuti nthawi sidzakhalaponso ndipo idzazilalira mu muyaya. Ndipo tsopano monga ine ndimanenera pakhoza kukhala abale ambiri aphunzitsi oyenera bwino kwambiri kuti ayankhule izi kuposa momwe ine ndingachitire. Ndipo mwina mwake akhoza kupeza kutanthauzira kwabwino kwa izo koma Mulungu wazika izo pa mtima wanga kuti ndichite izi. Ndipo chotero ine ndingakhale wachinyengo ngati ine sindinganene basi ndendende zimene ine ndikuganiza kuti ndizolondola. Mukuona chotero ine nthawi zonse ndimafuna ndizibvetsedwa pamaso pa Mulungu pa nthawi zonse kuti ine sindinaleke monga Paulo ananenera kukuchenjezani inu usana ndi usiku ndi misonzi kuti mpingo ukhale utayima pamenepo. Ngati pati padzakhale wotayika aliyense magazi asadzakhale mʼmanja mwanga chifukwa ine ndikufuna kuti ndidzakhale wopanda magazi a anthu onse pa nthawi imeneyo. Chotero ngati inu mukutsutsa bwanji ndizo basi mwanjira yabwino ya ubwenzi izo zingakhale zabwino basi. Sobano koma mwina mwake Ambuya ulula china chake chomwe chingatithandize ife tonse pamodzi. Sobano chinthu choyamba ife tikuona kuti iye anadziulula yekha. Sobano ife tikumvetsa yemwe iye anali. Sobano kumatsika m'musi monga ine ndimapangira chobwereza chimenecho chokhudza kukonkha ndi ubatizo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera kukhala ubatizo wachikatolika ndipo osati wachiprotestanti kapena wachipangano chatsopano. Ine ndikuyembekeza kuti ndazipanga izo momveka. Ndipo ine ndamufunsa munthu aliyense yemwe angandisonyeze gawo la lemba pomwe aliyense anabatizidwapo mu Baibulo kapena kufikira Laodicean Council komwe iwo anakakhazikitsa mpingo wa Katolika. Pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, chonde abwere adzandionetse ine. Ndipo ine ndidzalemba kunsana kwanga mneneri wabodza ndikupita kumakayenda munsewu. Sopano ine ndikungopanga zimenezo osati kuti ndikhale wokaka koma kungoti ndikuonetseni inu kuti ndichoonadi. Mukuona? Sopano ndiye Baibulo likumuulula iye apa kuti iye ndi Mulungu wamphamvu zonse mthupi pakati pathu. Mukuona? Palibe Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, siya Mulungu atatu kapena Mulungu mmodzi atadulidwa malo atatu. Ndi Mulungu mmodzi yemwe amagwira ntchito maudindo atatu, Utate, Umwana ndi Mzimu Woyera. Mulungu anadzitsitsa yekha kuchokera ku munda wa Edeni kuyesetsa kuti adzapange njira yake yobwererera mitima ya anthu kuti adzakhale moyo ndi kudzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu kachiwiri ndi iye. Zimenezo ndi Mulungu pamwamba pathu, Mulungu nafe, Mulungu mwa ife, ndiko kusiyana kwake. Mukuona? Ndipo tsopano zinthu zimenezo ndipo Baibulo limaulula zimenezo ndipo lanena zimenezo mabwinobwino mu mutu wa wani wa chivumbulutso. Ndimene lili bukhu lokhalo mu Baibulo mu chipangano chatsopano, nsonga yonse ya chipangano chatsopano ndi bukhu lokhalo limene Yesu anayikapo chisindikizo chake pa ilo. Ndipo iye anati kumayambiriro kwa ilo, wodala ndi iye amene awerenga ndi iye amene amvetsera. Ndipo kumapeto iye anati ngati munthu aliyense adzachotsera gawo lililonse la ilo kapena kuwonjezera chilichonse kwa ilo, zomwezo zidzachotseredwa gawo lake kuchoka mu bukhu la moyo. Chotero ndi temberero kuti aliyense achotse chilichonse. Ili ndi vumbulutso la thunthu la Yesu Khristu. Chotero ngati ife timupanga iye atatu idimukudziwa zomwe zachitika, mwaona dzina lanu latulukamo. Ndipo palibe aliyense, palibe wachiprotestanti, palibe mpingo woyambirira womwe unkakhulupirira konse mwa milungu itatu. Iyo inali nkhani yayikulu ku Nicene Council. Ndipo awiri onse aiwo anapita pa nthambi anatulukira mbali iyi mwakuyankhula. Autatu, anthu apatatu omwe amakhulupirira mu utatu omwe pamapeto pake anadzapangidwa nkumakhala mu mpingo wa Katolika, iwo anapita kukakwaniritsa utatu. Mupanga Mulungu kukhala anthu atatu. Ndipo panali mmodzi amene anakhulupirira kuti Mulungu anali mmodzi, ndipo iwo anapita mbali inayo kukakhala aumodzi. Awiri onsewo akulakwitsa. Mulungu sangatero, Yesu sangakhale Atate ake omwe, ndipo Yesu sangakhalenso ndi Atate, ndipo iye nkukhala pangakhale ya Mulungu atatu. Izo sizingagwire ntchito chifukwa ngati iye ali ndi Atate ndipo Atate nkukhala munthu wina osati iyeyo, ndiye iye anali ndipo Mzimu Woyera ndi wina, iye ndi mwana wa pathengo. Baibulo linanena kuti Mzimu Woyera unali Atate ake. Ndipo ngati ife tindi Mzimu Woyera, ndiye kuti si Mzimu Woyera ndi Atate mwa ife mu dzina la Mzimu Woyera. Ukugwiritsa ntchito udindo mwa ife chifukwa nthawi ina unali mwa munthu wotchedwa mzimu ndipo abwereranso, ndipo iwo uli mwa ife tsopano. Yehova Mulungu yemweyo, mukuona? Palibepo amulungu atatu. Amulungu atatu ndi chikunja ndi kusakhulupirira. Ndipo izo zinachita kubweretsedwa. Ndipo ngati inu mutakhale sabata yonseyi ndipo osakhala atsankho koma kupenyerera kuzitenga izo mbiri yakale, kutenga mbiri zakale zomwezo zomwe ine ndimazitenga kapena aliyense mbiri yakale iliyonse imangokudziwitsani izo. kuti mbiri zakale zonse zimagwirizana chimodzi-modzi. Aza mbiri yakale amenewo alibe chochita ndi mbali iliyonse. Iwo amangokhala ndi chidwi chofotokoza mfundo zomwe zinachitika. Ndipo penyani ndende momwe chinthu chimenecho chinadzalowerera kudzera mwa Luther ndi kudzatuluka kudzera mwa Wesley kenako nkudzaululidwa masiku otsiriza. Ubatizo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ingo penyani pamene izo zinadzalowera mu mpingo wa Katolika. Mumibado ya mdima zinadzatulukira kudzera mwa Luther kutsika kudutsa Wesley koma pakati pa Wesley ndi Laodikaya kumapeto. Izo zinali zoti zidzayarutsidwa uko nkulondola. Tsopano ndipo yonseyi ndi mbiri yakale, ndipo asati mbiri yakale yokha koma ilo ndi Baibulo. Ndipo tsopano usiku uno ife tikufika ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo imene inali mipingo isanu ndi iwiri yomwe inali ku Asia Minor pa nthawi yomwe ankalemba bukhuli. Mipingo iyi pa nthawi imeneyo iyenera kuti inali ndi makhalidwe a mibado ya mpingo yomwe inali ikudza, chifukwa chakuti kunali mipingo yambiri kuposa imeneyo. Mpingo wa ku Kolose ndina yambiri pa nthawi imeneyo, koma Mulungu anasankha mipingo iyi chifukwa cha makhalidwe awo. Tsopano ife tikupeza kuti iye atayima pakati pa zoyekapo nyalizi zisanu ndi ziwiri za golide, iye anali nazo mʼdzanja lake nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndipo nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimenezo iye anati mu ndime ya 20 ya mutu wa 1 kuti iwo ndi angelo asanu ndi awiri ku mipingo isanu ndi iwiri. Tsopano mu Baibulo iwo sankalimvetsa vumbulutso ili, chifukwa izo zikanawachitira iwo ubwino wanji kumayang'anira ndi kudikirira ngati iwo akanamadziwa kuti padzakhala zaka 1,000 ambiri Yesu asanabwere. Izo sizinaperekedwe kwa iwo. Ndipo ine ndikunena kwa ichi kwa anthu inu pano, inu anthu achikatolika, kwa inu achilutera, kwa inu amethodisti ndiyena otero. Izo sizinaperekedwe kwa Martin Luther kuwala kume kuli pa mawu lero. Komanso iko sikunaperekedwe kwa John Wesley. John Wesley analalikira kuyeretsedwa kumene Luther anakulambalala. Ndipo kuwala kumadza pamene ife tikukusowa kuwalako. Mulungu wazinena izo, ndipo izo sizinatsegulidwe kwa ife chifukwa izo zabisika mʼmaso mwathu mpaka tsiku limene Mulungu adzakhoze kuzulula izo. Ndikudabwa kuti chidzakhala chiyani ife tikadzachoka. Eya, ndine wokakamizidwa kuti pali zambiri zambiri zomwe ife siri kudziwa kanthu za izo. Uko nkulondola pali zitsindikizo zisanu ndi ziwiri ngati ife titangotenga bukhu la thunthu la chivumbulutso zimene zinasindikizidwa ku chikutiro cha bukhu. Sizinati nkomwe sizinalembedwe mu bukhu. Ndipo zisindikizo zimenezo ndizoti zizatsegulidwa mu mbado wa mpingo uno. Ndipo zisinsi zisanu ndi ziwiri zotsiriza za Mulungu ziyenera kuti zidzadziwike. Oh, ine ndikufuna kuti ndidzangokhala nazo izo mu nthawi ya chisanu yonseyo ndi kudzadutsamo mmenemo. Inde Bwana, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Monga Daniele anamva mabingu asanu ndi awiri ndipo analetsedwa, ndipo Yohane anamva maliwu, ndipo bukhu ili linasindikizidwa, ndipo kuchikutiro kwa bukhulo kunasindikizidwa ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Koma masiku azisindikizo izi kuti zitsegulidwe, chinsinsi cha Mulungu chidzatsirizidwa. Mwakuyankhula kwina, Mulungu adzadziwika kwa mpingo wake osati mwa anthu atatu koma ngati munthu mmodzi. Chinsinsi cha Mulungu chikanadzawululidwa, ndipo pamene zimenezo zidzawululidwa kwa thunthu ndiye zinsinsi 7 zidzatsegulidwa kwa mpingo. Chifukwa amenemo mpingo uzidzakhala pansi pakudzoza kwa Mzimu Woyera, iye akulowamo ndi kumatuluka ndi kumaonetsera zizindikiro zake zokhala wamoyo ndi kuti ali pakati pathu, akukhala moyo pakati pathu. Ndipo zikamadzatero ndiye kuti tikupembedza Khristu wamoyo yemwe ali pakati pathu. Musati muziyang'anira konse matchalitcha akuluakulu ndi zinthu zazikuluzikulu. Pamene ife tidzafika ku mbado wa Pentekoste uwu, inu ndithudi mudzaona pomwe iwo anazitayira. Mpingo kumene wa Laodikaya umatanthauza olemera, osasowa kanthu, ndi wamaliseche, watsoka, wakhungu, womvetsa chisoni, ndipo sakudziwa izo ayi. mugona iwa anasochera pofuna kutsatira ndalama zochuluka ndi nyumba ndi china chili chonse. Pamene mpingo nthawi zonse wakhala ulizo zopanda ntchito zapa dziko lapansi, ndipo apa iwo anali akudedwa ndi anthu onse amathamangitsidwira panja makwalala kulikonse kumene iwo angakakhaleko. Werengani Ahebri 11 ndipo mutenge ndinozomalizira 6 kapena 8 za iwo, momwe iwo amayendayenda mu zipululu ndipo amavala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ndipo anali onse apokhala ndipo amasautsika ndi kuzunzidwa. Anthu amenewo kumeneko, kodi umboni wathu udzayima bwanji motsutsana ndi wawo pa tsiku la chiweruzo? Mwaona anthu amenewo mu tsiku limenero. Tsopano mu mbale wa mpingo uwu ife tili ndi mipingo isanu ndi iwiri. Tsopano ine ndikufuna ndizikhazikitse izo. Ine sindikuganiza kuti inu mukutha kuziona izo kuchokera apa, mwina mwake ngati ena inu mungathe, ine ndikukayika izo kwambiri. Koma ine ndiyesetsa kuti ndizipange izo, ine ndikudziwa inu simukanakhoza mutakhala pansi muno kupangitsa kuti imveke mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ine ndizigwira izo mdzanja langa kuti inu mumvetsetse. Iwo ukuyambira mpingo unayambira pa Pentekoste, kodi wina angakhoze kukana zimenezo? Ayi bwana, mpingo unayambira pa Pentekoste ndi mdalitso wa Pentekoste, ndipo unadzozedwa ndi Yesu Khristu kuti ukapitirire mpaka tsiku lomaliza ndi uthenga omwewo ndi mdalitso omwewo ukugwira ntchito mwa ife kutuma kwake kotsiriza ku mpingo wake. Mariko 16, pitani ku dziko lonse kalalikireni uthenga, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Tsopano kutiko ku dziko lonse lapansi, kwandani cholengedwa chilichonse, wakuda, wa brauni, wa chikasu, woyera, cholengedwa chilichonse chomwe chinali, kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Tsopano usiku uno ife tili pa mpeni wa zimenezo, zikungoyamba kudula pakati usiku uno. Usiku uliwonse zizidula chidutswa chokulirapo cha izo mpaka ife titafika ku mbado wa mpingo wathu omwe. Tsopano ife tikupeza kuti uko kunali kutuma kwake. Tsopano mbado wa mpingo woyamba unali mpingo wa ku Efeso, mbado wa mpingo wachiwiri unali Simna, mbado wa mpingo wachitatu unali Pergamo, mbado wa mpingo wachinayi unali Tiatira, mbado wa mpingo wachisanu unali Sade, ndipo mbado wa mpingo wachisanu ndi chimodzi unali Philadelphia, ndipo mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri unali Laodikaya. Tsopano mbado wa mpingo woyamba unayamba chamu AD 53 pamene Paulo anakhazikitsa mpingo ku Efeso pa ulendo wake wa umisionari. Iye anakhazikitsa mpingo ku Efeso, mpingo wa ku Efeso, ndipo anali mbusa wa iwo kufikira pamene iye anadzalulidwa mutu mu 66, kumupanga iye pafupifupi zaka 22 kukhala mbusa wa mpingo wa Efeso. Itachitika imfa yake, ndiye ife timauzidwa kuti Paulo woyera kapena Yohane woyera wa umulungu anakhala mbusa wa mpingo, ndipo anawupitiriza iwo mpaka kumbado uno. Ndipo mbado wa mpingowo unapitirira mpaka 170. Ndiye utatha mbado wa mpingo wa Efeso kuyambira AD 53 mpaka AD 170, ndiye panayambika mbado wa mpingo wa Simna womwe unakhala mu AD 170 mpaka AD 312. Kenako kunadzabwera mbado wa mpingo wa Pergamo, ndipo mbado wa mpingo wa Pergamo unayamba 312 ndipo unadzakhala mpaka AD 606. Zitatero kunadzabwera mbado wa mpingo wa Tiatira, ndipo mbado wa mpingo wa Tiatira unayamba pa 606 ndipo unapita mpaka ku 1520, mibado ya mdima. Ndiyeno mbado wa mpingo wa Sade unayamba mu 1520 ndipo unapitirira mpaka 1750, mbado wa Lutera. Ndiye kuyambira 1750 mbado wotsatira umene unadzabweramo unali wa Philadelphia, mbado wa Wesley umene unayamba mu 1750 ndipo unadzafika mpaka 1906. Ndipo mu 1906 mbado wa mpingo wa Laodikaya unayambika, ndipo ine sindikudziwa kuti iwo udzathaliti. koma ine ndikuneneratu kuti iwo udzatha pofika 1977. Ine ndikuneneratu osati Ambuye andiuza ine, koma ine ndikuneneratu izo molingana ndi masomphenya omwe ndinaonetsedwa zakazingapo zapitazo kuti 5 mwa zinthu zimenezo zachitika, mwa 7 zinachitika kale. Pafupifupi ndiyangati akukumbukira masomphenya amenewo muchalichi ndithudi ndinanena zimenezo, momwe ngakhale Kennedy adzasankhidwire muzisankho zapitazi, momwe akazi adzalolezedwere kuvota, momwe Roosevelt angadzalitengere dziko kupita ku nkhondo, momwe Mussolini akanadzapita molunjika ku Ethiopia kuwukiridwa kwake koyamba ndipo akanadzatenga ilo, amenewo azakhala mapeto ake, iye akanadzafa zikadzachitika zimenezo. Momwe maizima akulu awa ati adzaukire ndipo onse nkudzagwa kubwerera muchikominisi. Hitlerism ndi Mussolini ndiko Nazism ndi zina zotero zonse zikanadzagwa kubwerera kuchikominisi. Ndipo zaka 11 zisanachitike izo zinati ife tikanadzapita ku nkhondo ndi Germany, ndipo Germany adzakhala wotetezeka kuseri kwa konkire nzere wa Maginot. Izo zinadzachitika mwanjira imeneyo. Basi ananena pamenepo zitachitika zimenezo zikanadzafika pamalo akuti zidzachitika kuti sayansi idzakwera kwambiri mpaka iwo akanadzapanga galimoto, magalimoto akanadzakhala ofanana ngati dzira nthawi zonse. Ndipo masomphenya amenewo anadzanenedwa pomwe pano pamene mpingo wa Khristu wamangidwa pano kumesi ku nyumba ya ana amasiye. Charlie Ken mwina mwake muchipinda usiku uno ankakhala kumeneko pa nthawiyo. La Mulungu lina mmawa pafupifupi 7 koloko izo zinadzachitika, ndipo iwo anati kenako pamenepo zidzachitika kuti iwo adzapanga galimoto yomwe simadzasowekera chiwongolero mmenemo, iyo izidzayendetsedwa ndi mtundu wina wamphamvu. Iwo ali nayo iyo tsopano, iwo ali nayo iyo tsopano mu mphamvu ya Maginito yowongoleredwa ndi makina amlengalenga. Iwo samayesera nkomwe umangokhazikitsa makina ako mwamba kumene iwe ukupita. Izo zimatengera iwe mwini, iwe sumaswa kuti uzichita kuwongolera. Tsopano ndipo iwo ananena pamenepo pa nthawi imeneyo padzakhala mkazi wamkulu adzayimirire mu United States, ndipo iye anali atavala ndipo akukongola, koma anali mthakati mu mtima. Ndipo ine ndinazika mikutiro muzolemba pa masomphenya ngakhale pepala la chikaso ndinati mwina mwake mpingo wa Katolika. Ndipo akazi kulolezedwa kuvota zidzathandizira kusankha munthu wolakwika kwa fuko lino, ndipo ndizo zomwe iwo anachita. Ndende tsopano anati ichi chidzakhala chiyambi. Tsopano chinthu china chimene iwo ananena kuti ndiye nthawi yomweyo zitachitika zimenezo ine ndinaona fuko lino likukhala ngati likufuka likungophulika mzidutswa. Tsopano ngati zinthu zimenezo zachitika chomwe chonso china ichi ife tilipa, ndifukwa chake ine ndili pano sikuno kuyesetsa kuti ndibweretse izi ndi kuzika izo kwa anthu awa ku Jeffersonville, chifukwa ndikukonzekera kuti ndikalowe mminda ya umishonale posachedwa apa kenanso. Ndipo sindikudziwa kuti ndi nthawi yanji nditi ndidzayitanidwe kapena kudzatengedwera kutali. Ine ife sindikudziwa zimenezo, ndipo ine ndikufuna kukhala wotsimikiza kuti ndili kuulola mpingo kuti udziwe ola limene iwo ukukhalamo, chifukwa Mulungu wamphamvu zonse adzandimba ine mlandu chifukwa cha zimenezo. Tsopano uliwonse wa mipingo iyi molingana ndi lemba pamenepo unali ndi mngelo, ndipo mngelo anali ndi angati amadziwa chimene mngelo amatanthauza ndi mthenga. Ndipo pamenepo panali angelo 7 ku mipingo 7 kutanthauza atumiki 7. Tsopano ndipo iwo anali nyenyezi mdzanja lake, ndipo mdzanja lake awa 12 awa nyenyezi 7 izi zomwe zinali zoti zikanyezimiritse kuwala kwa kukhalapo kwake mu tsiku la usiku limene ife timakhalamo. Monga nyenyezi zimanyezimiritsa dzuwa pa dziko lapansi, zimapangitsa ilo kuti liwale kuti ife tikhoze kumayendamo komanso kuyenda mozungulira nthawi ya usiku. Tsopano ife tikupeza ndiye kuti pa nthawiyi kuti mmodzi aliyense wa angelo amenewo anali ndi udindo ndi malo ndipo abale usikuno ife sitifika kwa izo chifukwa ife tikumudziwa angelo uyu wa mpingo woyamba. Koma icho chikhala chinthu chachinsinsi ndi chaulemerero kuchipeza ndi kuchitulutsa kuchokera mu mbiri yakale pamaso panu angelo a mipingo ina iyi. Mngelo wa mpingo woyamba anali Paulo woyera. Iye anawuyambitsa iwo mthenga wa Mulungu. Mngelo wa mpingo wa ku Efeso anali Paulo woyera. Mpingo tsopano chifukwa chimene ine tsopano ena awa inu mwina mukhoza kusagwirizana nazo. Koma ine ndakhala pamenepo kwa masiku ndi masiku pansi pakudzodza mpaka ine ndinamvelera mzimu woyera ukundikhudza ine ndi kundidzoza ine chifukwa cha zimenezo. Ndi chifukwa chake ine ndikudziwa. Ndipo muone amuna awa omwe asankhidwa ngati ndinu wa zambiri yakale, iwo amuna omwewo omwe ndili nawo pano, ndipo ndikudziwa mwavumbulutso kuti iwo anali angelo kumpingo. Iwo anali ndi utumiki wofanana ndi umene iwo anali nawo pachiyambi. Ndipo utumiki umenewo sungasinthe, iwo ukuyenera kukhala Pentekoste kudutsa njira yonse. Tsopano azambiri yakale amene akhala apa atsutsana nane za munthu uyu. Koma pa mpingo wa Simuna, Ireniasi ndi yemwe ine ndikudziwa kuti anali mngelo wa tsiku limenero. Polikapo ambiri a inu munganene kuti anali Polikapo kani, inu munganene kuti anali iyeyo. Koma Polikapo ankatsamira kwambiri kubungwe ndi kwa Katolika, chipembedzo chimene chimabwera. Koma Ireniasi anali munthu yemwe ankayankhula mmalilime ndipo anali nayo mphamvu ya Mulungu. Ndipo chizindikiro zinkamutsatira iye. Iye anali kuwala kwa ngero wa Mulungu. Ndipo iye anakokera kuwala nkumapitirira nako Polikapo atapachikidwa kapena ataphedwa atanyongedwa. Ndiye Ireniasi anali mmodzi wa ophunzira ake. Ndipo Polikapo anali wophunzira wa Paulo woyera kapena Yohane woyera. Ndiyeno Ireniasi anadzatenga malo ake ndipo anadzabweretsa kuwala. Ndipo ngero wa kuwala kwa Pergamo anali Martini woyera wankulu. Ine sindikukhulupirira kuti panakhalapo munthu wankulu pa dziko lapansi kunja kwa Yesu Khristu kuposa Martini woyera. Mphamvu opha anthu anabwera kwa iye kuti adzamudule mutu. Iye ankakhulupirira mu zizindikiro ndi zodabwitsa ndi mdalitso wa Pentekoste. Ndipo pamene iwo amapita kuti akamuphe iye. Iye anakokera chovala chake kunsana ndipo anakwezera khosi lake kwa iwo. Ndipo pamene wakuphayo anasolola lupanga kuti adule mutu wake, mphamvu ya Mulungu inamugwetsera iye kutali ndi iye. Ndipo iye anakwawa ndi maondo ake kuti akamupemphe iye. Amen. Iye anali ngero kumpingo. Zinthu zina penyani momwe iye mmodzi mwa abale ake anali atapachikidwa. Iye anali panjira kuti akamupeze iye. Onani zimene zinachitika. Ndipo pamene iye anakafika kumeneko, iwo anali atamupachika kale iye. Ndipo anali atagona atafa ndipo maso ake anatuluka mutu mwake. Iye anakalowa kwa iye ndipo anakagwera pansi pa maondo ake ndipo anakagoneka thupi lake pa iye kwa ola akupemphera kwa Mulungu. Ndipo mphamvu ya Mulungu inabwera pa munthuyo ndipo iye anauka anamugwira dzanja lake ndipo anachokapo ndiye pomwepo. Imeneyo ndi mbiri yakale chimodzimodzi monga George Washington, Abraham Lincoln kapena inanso ndi mbiri yakale. Inde bwana Martin woyera anali mngelo wa mpingo wa Pergamo umene mpingo wa chikwati chimene chinawatengera iwo kupita muchikatolika zitachitika zimenezo. Mngelo wa mpingo wa Tiatira anali Kolamba. Mngelo wa mpingo wa Sade mpingo wa kufa. Mawu akuti Sade amatanthauza wa kufa anatulukako ndi dzina osati dzina lake koma dzina lakuti uli moyo koma ndiwe wakufa. Penyani momwe iwo anabweretsera ubatizo umenewo mu tsiku limenelo. Mwaona chokaniko kwa izo. Mngelo wa mpingo wa Sade anali Martin Luther wokonzanso woyamba. Mngelo wa mpingo wa Philadelphia anali John Wesley mthenga. Ndipo mngelo wa mpingo wa Laodikaya sakudziwika panobe. izo zidzakhala tsiku lina, koma mwina mwake iye ali pa dziko lapansi. Iye amene ali nalo khutu, mudziwe kuti uwu ndi mʼbado umene ife tikukhalamo. Mulungu adzachita kuweruza kwa izo. Tsopano zindikirani tsopano, ndipo ife tifika tsopano ku malemba kubwerera ku mʼbado wa mpingo woyamba. Tsopano ine ndikufuna, ine ndili ndi zinthu zina pang'ono ndazilemba apa, zomwe ine ndikukhumba inu mukanati muzimvetsera mwatcheru. Mpingo woyamba, mpingo wa ku Efeso, ntchito za mpingo chimene Mulungu ankawatsutsira iwo chinali ntchito zopanda chikondi. Mphoto yawo inali mtengo wa moyo. Mpingo wa Simuna unali mpingo wozunzidwa, unadutsa masautso. Mphoto inali korona wa moyo. Mpingo wa chitatu, Pegamo, mbado wa chiphunzitso cha bodza, bodza la Satana ndi maziko a ulamuliro wa upapa. Chikwati cha tchalitchi ndi boma, mphoto yake inali mana wobisika ndi mwala woyera. Mpingo wa Thiatira unali mpingo wa kudolola kwa upapa, mibado ya mdima. Mphoto inali mphamvu ndi kulamulira kwa mafuko ndi nyenyezi ya mmawa, ndiwo ochepa kwambiri amene anadutsamo. Mpingo wa Sade unali mbado wokonzanso umishonale waukulu, kapena osati umishonale, koma mayina obisika. Iwo anali nawo mayina awoawo, ndipo mphoto yake inali chovala choyera ndi dzina pa bukhu la moyo lomwe liyenera kudzabwera muchiweruzo. Ife tinali nazo izo tsiku lina, bukhu la moyo. Inu ndiwoti mudzaweruzidwa kuchokera mu bukhu la moyo. Oyera adzasandulizidwa ndipo adzatengedwa popanda zimenezo, iwo sadzapita ku zimenezo. Mbado wa mpingo wa Philadelphia unali mbado wa chikondi chapa abale, mbado wa kutumidwa kwakukulu ndi mbado wa umishonale wopambana khomo lotseguka. Ndipo mphoto inali mzati kuulula kwa mayina a Mulungu kumayenera kukhala mu mbado uwu pamene iwo unatuluka cha mu 1906 chabwino. Mbado wa Laodikaya unali mpingo wofunda, wolemera, wochulukidwa ndi katundu, wosasowa kanthu, koma unali womvetsa chisoni, wosauka, wakhungu ndi womvetsa chisoni ndi wamaliseche. Ndipo mphoto inali yakudzakhala pa mpando wachifumu ndi Ambuye, iwo amene adzagonjetse mbado umenewo. Tsopano kuti tizigawegawe usiku uno, kuti ndikusonyezeni inu pang'ono za msonkhano usiku uno, ife titenga mutu wathu mbado wa mpingo woyamba. Tsopano ife iye akuululidwa, ndipo ife tikudziwa yemwe iye ali. Iye ndi Mulungu. Tsopano mbado wa mpingo unayamba monga ine ndinanenera pafupifupi 53 mpaka 170. Ndipo a mzinda wa Efeso umodzi wa mizinda itatu yaikulu ku Asia, kawirikawiri umatchedwa mzinda wachitatu wa chikhulupiriro cha Chikhristu. Woyamba unali Yerusalemu, wachiwiri Antiokeya, ndipo wachitatu Efeso. C mzinda wa chuma chambiri ndi malonda. A boma linali la Chiroma. F chinenero chake chinali Chigiriki. Azambiri akale amakhulupirira kuti Yohane, Maria, Petulo, Andreya ndi Filipo onse anakayikidwa kumeneko. Ndipo Efeso ankadziwika chifukwa cha kukongola kwake. Chikhristu ku Efeso ndi kumene Ayuda ankakhalako ku Efeso. Ndipo anakhazikitsidwa pafupifupi AD 53 kapena 55. Chikhristu chinabzalidwa kumeneko ndi Paulo woyera. Mtsogolo, Paulo woyera anakakhala zaka zitatu ku Efeso. Chiphunzitso cha Paulo chinabereka chikoka chachikulu kwa wokhulupirira a ku Efeso. Kenako, Timoteyo anali bishopu woyamba wa mpingo ku Efeso. Paulo analembera kwa mpingo ku Efeso. Munthawi ya Paulo, iwo unali mpingo waukulu. Efeso amatanthauza dzina kumene lakuti Efeso limatanthauza kuzisiya zizipita, kulekerera, kubwerera mbuyo. Oyitanidwa ndi Mulungu, mpingo wobwerera mbuyo. Mulungu, Mulungu anazindikira poyamba ntchito zawo, ntchito zawo ndi chipiriro chawo. Mulungu anawadzudzula makhalidwe awo kusiya chikondi chawo choyamba chifukwa chobwerera mbuyo ndi kusakhalanso ndi kuwala. Efeso sunali mpingo wonyengedwa, iwo unalephera okha posapitilira mchikondi changwiro. Chidule cha Efeso, zipatso zopanda chikondi zinatsogolera ku chinyengo, malonjezo, paradiso olonjezedwera ogonjetsa aoyera a ku Efeso mu mbado wa mpingo oberekedwa ku mtengo wa moyo. Apa pali chinthu chokongola, mtengo wa moyo ukutchulidwa katatu mu Genesis, katatu mu chivumbulutso. Nthawi yoyamba yomwe unatchulidwa mu Genesis munali mu Edeni, ndipo Khristu anali mtengowo. Nthawi zitatu zomwe unatchulidwa mu chivumbulutso anali Khristu mu paradiso. Oh, ndizakuya zimenezo. Ambuye adalitse. Tsopano tikuyambira mutu wa 1 wa Aefeso, kapena ndime ya 1 ya mutu wa 2, mpingo wa ku Efeso. Kwa angelo wa mpingo wa ku Efeso, lemba zinthu izi anena iye amene wagwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri mu dzanja lake lamanja, amene akuyenda pakati pa zoyikapo nyali 7 za golide. Yohane ndi mtumiki pa nthawi imeneyo akuyenda pakati pa zoyikapo nyali 7 izi anali Yesu Khristu, Mulungu wa mphamvu zonse. Kodi iye akuchita chiyani? Iye sananene kuti iye akuyenda muchoyikapo nyali chimodzi. Iye amayenda pakati pa izo zonse. Kodi zimenezo zikutanthauza chiyani? Kuti iye ali Mulungu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, ndipo mu mbado wa mpingo uliwonse pa wokhulupirira aliyense. Iye akubwera kwa ndi mzimu woyera ku mbado uliwonse ndi kwa munthu aliyense yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Adagwirizira mʼdzanja lake lamanja, dzanja lamanja limatanthauza zake ulamuliro ndi mphamvu. Adagwirizira mʼdzanja lake lamanja pansi akulamuliridwa atumiki asanu ndi awiri ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Tikumuona iye akuyendayenda kudutsa mibado ya mpingo iyi. Khristu akuzizindikiritsa yekha kwa anthu ake kudutsa mibado ya mdima iyi, kutsika kumadutsa mbado uliwonse. Pamene mpingo udzakhala wofunda ndipo nkumachokapo, ndipo ena mapita njira ina ndi ena inayo, koma ochepa apang'ono awo ampingo anagwiritsitsabe, ndipo Khristu ankagwira nawo ntchito kumatsimikizira mawu ake, kumawazungulitsa iwo kudutsa mmenemo. Ndizopweka kwambiri kuona momwe tapezera zimenezi tili nazo lero pamene inu mwayamba kuphunzira izi. Tsopano apa pachiyambi ine ndikukhulupirira inu nonse mukhoza kuona pomwamba apa. Apa pali mbado umodzi wa mpingo ndi wa Pentekoste, mbado wa mpingo wachiwiri, wachitatu, wachinayi, wachisanu, wachisanu ndi chimodzi, mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri. Tsopano ngati inu mungazindikire izi mwacheru kwenikweni, mpingo unayambira pa Pentekoste, ndi angati akukhulupirira zimenezo? Inu mukuona zimenezo zinachitika pa Pentekoste? Ndiye ife tikuona mpingo pamene iwo ukutsikira munsi. Iwo ukungoyamba kuzimirira pang'ono pang'ono, patsogolo pang'ono patsogolo pang'ono pang'ono pokha. Iwo ukupita pansi monga choncho pamene mpingo woona weniweni ukutuluka. Tsopano Khristu zilibe kanthu kuti mpingo ndi waung'ono bwanji. Paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Pamene iwo asonkhana pamodzi muchiyani? Mu dzina la Methodist, dzina la Baptist, dzina la Pentecoste, dzina la Yesu. Paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi, zilibe kanthu momwe angakhalire apang'ono. Ndipo iwo adzakhala apang'ono kwambiri mu masiku otsiriza, mpaka iye anati iye adzayenera kuti adzabwere mwachangu ndi kudzayifupikitsa ntchitoyo. Kapena kupanda kutero, sipadzakhala nofu udzapulumutsidwire mkwatulo. Paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa. Tsopano kuzungulira koyamba atumwi. Tsopano ife tikuona kuti uku ndiko kuyamba Pentecost. Iye akuyenda yenda mulungu wankulu yemweyo. Zizindikiro zazikulu zomwezo zinali zoti zizichitika kudutsa mibado iyi chifukwa iye amayenda pakati pa mbado uliwonse. Amadalitsa chiyani anthu ake amene asonkhana mu dzina lake. Ine ndikufuna kuti muone izi pamene ife tikudutsa mu mpingo. Mpingo uwu unali ndi dzina la Yesu. Mpingo uwu unali ndi dzina la Yesu. Mpingo uwu unali ndi dzina la Yesu. Ndipo mpingo uwu unataya ilo. Mpingo uwu unatuluka mbado wachilutera ndi dzina la kuti uli moyo koma ndiwe wakufa. Ndipo zikupitilira mpaka musi mpaka kumapeto ambado uno. Ndipo pakali pa mbado uwu ndi mbado uwu pali chitseko chotseguka chomwe chikubwezeretsanso dzinalo ku mpingo. Tsopano penyani ndipo muone ngati icho chili choonadi titatha kupeza izo apa mu malemba. Pamenepo pakali pa mibado. Tsopano mawa usiku ine ndidzayesetsa kuti ndidzakhale ndi izi pano kuti ife tonse tidzakhoze kuziona izo. Ndipo ine ndidzatsikira kuno mwina mwake mawa masana ndi kudzajambula kwa ena a madongosolo omwe ine ndikufuna kuti ndiyankhule nanu. Ndipo ngati aliyense wa inu ali ndi mbiri yakale mudzabwere nazo izo kapena mudzatenge zolemba zanu ndipo mudzapite ku library kapena kwina kwake kuti mukapeze mbiri yakale ndi kukaiwerenga iyo ndi kuona ngati izi zili zolondola. Sopano jina ya wani kodi iye akuchita chiyani? Iye akuapatsa iwo malonje kwa angelo wa mpingo wa ku Efeso kwa Yohane lemba zinthu izi anena iye amene wagwira nyenyezi 7 mudzanja lake lamanja amene akuyenda pakati pa zoyikapo nyali 7 za golide ndi malonje. Tsopano ndime ya 2 ndi ndime ya 3 iye akuwayamikira iwo. Ine ndikudziwa ntchito zako ndi zovuta zako ndi chipiriro chako mwe kuti iwe sungapirire nawo iwo amene ali oyipa ndipo iwe wawayesa iwo amene akunena kuti ali atumwi ndipo siyani ndipo iwe wawapeza iwo kuti ndi abodza. Mwaona chinyengo chimenecho chinali chitayamba kale kulowa mu mbado woyamba uwu chitayambika kale pamenepo chifukwa osankhidwa ndi mpingo woona amene ankafuna kusunga malamulo a Baibulo ndi kusunga mawu amene Yesu ananena mu umboni wake. Iwo anali atayamba kale kuchokamo china chake chinayamba kuchitika ndipo apo panali aphunzitsi abodza akuuka anthu amene anali kuphunzitsa molakwika motsutsana ndi lemba. Yesu era kuti abweretsemo china chake kapena kuwonjezera china chake ndi chifukwa chake iye anapereka vumbulutso ili kwa mpingo ndipo anati aliyense amene adzachotsa kapena adzawonjezerako gawo lako lidzachotsedwa kuchoka mu bukhu la moyo ndiko kutayika mbale. Basi musamawasokoneze mawu a Mulungu. Zilibe kanthu yomwe iwo akumubweteka kapena chomwe iwo akubweteka. Mungu wanena iwo muli monse basi momwe iwo analembedwera pamenepo ndiyo njira yake. Ife sili kusowa chachikulu chilichonse. Ife sili kusowa wansembe aliyense kapena chilichonse choti chiziwatanthauzira iwo kwa ife. Mulungu mzimu woyera ndiye wotanthauzira iye amapereka kutanthauzira. Tsopano ngati inu mungazindikire anachoka kwa zoyipa ndipo nkukawapeza aneneri abodza zitatha zimenezo iwo anatsimikiziridwa kuti ndi abodza okhala nawo maonekedwe achipembedzo. Mukuona momwe mpingo unayambira kuyamba kukhala wofunda nthawi imeneyo iwo anayamba mokhala ngati kumawatsitsira pansi anthu amene amakhala pansi pakudzoza kwa mzimu woyera. Anayamba kumawapangitsa anthu kuti aziwaseka iwo. Chabwino kodi Yesu sana nene kuti odala muli inu pamene mukuzunzidwa chifukwa cha chilungamo? Iye sana nene kuti muyambe kukhala wofunda. Iye anati kondwerani ndipo mukhale okondwera kwambiri. Popeza iwo anawazunza aneneri amene analipo pambuyo pa inu. Iye ananena zimenezo zili muchiphunzitso cha paphiri mu Mateyu 5. Odala muli inu bwanji kuti anthu azikunyozani inu chifukwa chakuti inu mukuwakonda Ambuye Yesu ndi mdalitso kungoti iwo azinena zimenezo. Iwo alikokha pamene iwo akukutukwanani inu iwa kubweretsa madalitsa mulungu pa inu izo zimabwerera iwo monga izo zinachitira pa Balaamu nthawi ijayi izo zimabwerera iwo pamene iwo adzesera kuti azikunyozani inu chifukwa chokhala mkhristu bwanji izo zimabwerera iwo ndipo mulungu amabereka mdalitso chifukwa odala muli inu pamene anthu adzakuzunzani inu chifukwa cha dzina langa chifukwa cha dzina lake odala muli inu tsopano ife tikupeza kuti iwo ankafuna kuyamba ndi kulowa mu maonekedwe au mulungu tsopano ine ndikhoza kuyimira pomwe apa ndi kunena china chake ndikukhulupirira ine nditero kodi inu munazindikira kuti chitsitsimutso chilichonse tsopano abale otumikira inu mufufuze izi chitsitsimutso chilichonse chimabala mapasa chimodzimodzi monga momwe Yakobo ndi Rebeka anaberekera mapasa Esau ndi Yakobo ine ndikutanthauza Isaki malo mwa Isaki ndi Rebeka malo mwa Yakobo Isaki ndi Rebeka anabala mapasa abambo anali woyera amayi anali woyera koma iwo anali ndi anyamata awiri obadwa Esau ndi Yakobo tsopano awiri onsewo anali achipembedzo koma Esau zikafika pa nkhani ya ntchito ndi zochita chita ngati wazamalamulo wabwino iye mwina mwake anali mnyamata wabwinoko njira yonse kuposa momwe Yakobo anali kodi inu mumadziwa zimenezo Yakobo anangokhala mnyamata wang'ono yomwe amangokhala pafupi ndi amayi ake nthawi zonse koma Esau ankapita kunja ndipo amakagwira ntchito amapita ndi kukatenga nyama kuti akawapatsa abambo ake okalamba omwe anali mneneri iye ankayesetsa kuwasamalira iwo koma Yakobo anali ndi chinthu chimodzi chokha malingaliro mwake iye ankafuna ufulu woyamba kubada umenewu iye analibe nazo kanthu kuti adikilira nthawi yotalika bwanji kapena chilichonse chomwe iye ankayenera kuti achite chinthu chofunikira pa moyo wake chinali ufulu woyamba kubadwa ndipo Esau ankanyoza zimenezo tsopano kodi inu simukumuona munthu wachilengedweyo munthu wachilengedwe pamene chitsitsimutso chibwera pamakhala magulu awiri a anthu amene amatulukira mu chitsitsimutso chilichonse pamakhala munthu wachilengedwe amene amapita ndipo iye amabwera kuguwa ndi kudzati inde bwana ine ndikumulandira khristu ngati mpulumutsi wanga iye amapita panja ndipo kodi iye amakachita chiyani chinthu choyamba inu mukudziwa iye amadzafika mu mpingo wina wabwino wozizira wofunda chifukwa iye amaganiza chabwino ngati ine nditajoina charity ine ndidzakhala wabwino basi ngati munthu winayo kodi sindine wabwino basi ngati wakuti ndi wakuti kodi izo zimapanga kusiyana kotani bola ngati ine ndili wa charity ndipo ndikumapanga kuvomereza kwanga bwanji izo ndizosiyana kwathunthu iwe ukuyenera kubadwanso matsopano iwe ukuyenera kukhala ndi ufulu woyamba kubadwa ndipo Yakobo sanasamale kuti akusekedwa mochuluka bwanji iye ankafuna ufulu woyamba kubadwa umenewu ndipo iye analibe nazo ntchito kuti iye awupeza bwanji iwo tsopano anthu ambiri samafuna kukhala ndi ufulu woyamba kubadwa chifukwa iwo amaganiza kuti izo basi ndi zosatchuka pang'ono iwo samafuna kudzagoda pansi paguwa ndi kukalira pang'ono kapena kukhala osadya chakudya pang'ono ndi china chake chinzake iwo samafuna kuchita zimenezo akazi ambiri ochuluka inu mukudziwa mani atadziphoda iwo amaganiza kuti ngati walira iwo akhoza kutsukuluzapo izo adzayenera kuti adzazipakenso izo kachiwiri bwanji iwo ndizo ndipo ine sindikutanthauza kunena izo mosinjilira ine ndikuyembekeza izo sizimveka mwanjira imeneyo koma ndicho choonadi iwo basi samaufuna iwo samakufuna kubadwa kwatsopano chifukwa kubadwa kwatsopano kumakhala ngati ndi nyansi izo zili ngati kubadwa kwina kulikonse kubadwa kulikonse ndi nyansi ine sitikusamala komwe iko kuli ngati kukuchitikira mukhola la nkhumba kapena mukhola kapena ngati muli mwa pinki chipinda chokongoletsedwa chakuchipatala ndi nyansibe ndipo chomwe chonso kubadwa kwatsopano kumakhala nyansi amen iko kumakupangitsa iwe kuchita zinthu zimene iwe sumaganizira kuti ungazichite ima bangoja ndi kumamenya nkocho kamena kuimba hulemelero kwa Mulungu. Haleluya, Mulungu alemekezeke, hulemelero kwa Mulungu. Bwanji iwa majita ngari wa misala ndi usamwe zinajitika kwa atumi, ndi usamwe zinajitika kwa namwari Maria. Iye anajita ngati waledzera, iye anali nyansi pakati pa anthu, koma zimatengera nyansi kuti moyo utulukemo. Amen. Pokaboka chilichonse chitafa ndi kufunda, moyo sungatulukemo mwalicho. Pokaboka munthu atafa ndi kufunda maganizo mwake momwe, Kristu sangalowe mumtima mwake. Pamene iwe ukuyesetsa kuti udziganizire wekha, tsopano ngati ine ndingayende kupita paguwa ndi kukati, inde Ambuye, ndine munthu wabwino, ine ndikutengani inu, ine ndizipereka za khumi zanga, ine ndizichita izi. Iwe ukuyenera ufe ndi kufunda pomweapo kumalingaliro ako. Ukulola zimoera utenge ulamuliro ndi kumangochita nawe chilichonse chimene iye akufuna kuti azichita nawe, kukhala ngati wanyansi ndi zimenezo. Zimenezo zikumveka zoopsa, osati kusinjirira, koma ndi choonadi. Ndiyo njira yokhayo imene ine ndimadziwira yokhomerera chinthucho kuti ndikupangeni inu mumvetsetse icho. Chinali nyansi mochuluka ndi chiyani kuposa gulu lolemekezeka la Yuda lija tsiku lijali, kuposa kuwaona anthu awa akutuluka pamenepo ndi milomo ya chibwibwi? Inu mukudziwa chibwibwi ndi chiyani? Malilime ena ndikumachita ngati anthu oledzera. Ndipo ndende zomwe iwo ankachita, iwo ankaoneka auve. Ndipo iye anati, kodi amuna onsewa akhuta vinyo watsopano? Koma mmodzi atabwelera mmalingaliro ake anati, mulole chikidziwike kwa inu, ndipo mverani mawu anga, awasana ledzere monga inu mukuganizira kuti atero. Koma iye anabwelera mbuyo kulemba, ichi ndi chijachi chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweri, ndipo zidzachitika mʼmasiku otsiriza, atero Mulungu, ine ndidzatsanulira mzimu wanga panofu onse. Umo ndi momwe mpingo unamadwira poyamba. Ndi angati amene amakhulupirira kuti Mulungu ndi wopanda malire, ndiye iye sangakhoze kusintha. Ndipo ngati limenelo linali lingaliro lake la mpingo pachiyambi, ndi wamtundu wa mpingo umene iye atadzakhale nawo kumapeto, iye sangakhoze kusintha. Chotero inu mungaloweze malo banji kugirana chanza kapena kukonkha kapena chinthu china chimene icho sichinachitike kumeneko. Mmodzi aliyense wa atumwi amabwelera ku chimenecho. Iwo adatha kuchita zonse izi, mzimu woyera unagwa pa iwo. Petro anati, kodi ife tingaletse madzi poona kuti awalandira mzimu woyera monga ife tinachitira pachiyambi? Ndipo iye anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu. Ndiko kulondola. Paulo anapita ndipo anakawapeza anthu akufula ali ndi nthawi yopambana, gulu la Abaptisti akulemekeza Mulungu. Ndipo iye anati, Machitidwe 19, iye anati, kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pomwe inu munakhulupirira? Iwo anati, ife sitikudziwa nkomwe kuti kuli mzimu woyera uliwonse. Anati, inu munabatizidwa chotani? Iwo anati, ife tinabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu, Yohane Mbatizi. Iye anati, eya, izo sizugira so ntchito. Mukuona Petro anali atasindikiza kale izo pa tsiku la Pentekoste. Iye anali ndi fungulo. Mukuona anati, izo sizigwira ntchito panonso, inu muyenera kuti mubatizidwenso kachiwiri. Chotero iye anawabatizanso iwo kachiwiri mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Anayeka manja ake pa iwo, ndipo iwo anali ndi zotsatira za mtundu omwewo zomwe iwo anali nazo uko pa chiyambi. Zimu woyera unadzagwa pa iwo, iwo anayamba kuyankhula malilime ndi kunenera. Tsopano umenewo wakhala uli mpingo kudutsa mu mbado. Tsopano izo zinayambira pomwe apa pa chiyambi. Ine ndikudziwa chipitiro chako, ndiwe woleza mtima, ine ndikudziwa zimenezo. Tsopano kumbukirani, ine ndine iye amene akuyenda pakati pa zoyikapo nyali. Ine ndikudziwa chipitiro chako, ndi ntchito yako, ndi kulimbika kwako, ndi chikondi chako, ndi zina zotero. Ine ndikudziwa zonse zomwe iwe wachita, ndipo ndikudziwa kuti iwe wawayesa anthu awa omwe akudzitcha okha aneneri, atumwi, ndipo wawapeza kuti iwo ndi abodza. Oh, uko nkusapsatira basi. Sichoncho izo, ine ndilibe chochita pa izo, ndi iyeyo. Iye anati iwo ndi abodza. Koma Baibulo linati, muyeseni munthu ngati pali wina pakati panu amene ali wa uzimu, kapena mneneri, kapena kunena kuti iye ali, ine Ambuye ndidzazizindikiritsa ndekha kwa iye. Ine ndidzayankhula naye mʼmasomphenya ndi mʼmaloto. ndipo ngati chimene iye anena chidzachitika, ndiye mudzamumvere iye. Musadzachite naye mantha, mwaona, chifukwa chakuti ine ndili naye. Koma ngati izo sizidzachitika, ndiye musadzamumvere iye. Iye alibe mawu anga, mwaona, ngati ali mawu ake, izo zidzachitika. Sopano, iwo anapeza kuti anthu awa samachita molingana ndi Baibulo, mwaona. Iwo anali kuyesetsa kuti apeze china chakenso. Ine ndikufuna kuti inu musunge chipewa chanu choganizira tsopano. Ife tikamatsikira kuchionona mu maminiti pang'ono chabe. Tsopano ndiye iye anati, ine ndikuona chimene iwe uli, kuti iwe uli ndikuleza mtima ndi chipiriro. Ndi iwo, iwe wawayesa iwo, ndipo apeza kuti iwo si ali atumwi. Iwo si ali. Tsopano, monga ine ndinanenera poyamba, ife tisanayambe pa izi. Chitsitsimusa chilichonse chimabala mapasa awiri. Wina amakhala munthu wauzimu, winayo amakhala munthu wachilengedwe wa pa dziko lapansi. Ine ndinajoina chalichi, ndine wabwino basi monga aliyense. Ndipo ndiye chimene chitsitsimutso ichi chinabala, ndi chimene chitsitsimutso chilichonse. Izi ndi zomwe Luther anabereka, ndi zomwe Irenaeus anabereka, ndi zomwe Martin Woyera anabereka, ndi zomwe Columba anabereka, ndi zomwe Wesley anabereka, ndipo ndicho chimene Pentecoste yabereka. Ndende basi, ili mukuona momwe iwo apitira kumbewu, amanga machalichi awo, ndipo apita mosochera ndi malo abwino akulu ndi mai kalanga. Amayimirira ndi kubwereza chikhulupiriro cha atumwi. Ine ndimakhulupirira mu mpingo oyera wa Roma Katolika, ndikuyankhulana ndi oyera. Aliyense amene amakhulupirira mukuyankhulana ndi oyera ndi wazamizimu. Chilichonse chimene chimayankhulana ndi akufa ndi chanjerekezi, ndiko kulondola ndende. Ife tinaye mkhala pakati mmodzi pakati pa Mulungu ndi munthu. Ameneyo ndi munthu Yesu Khristu. Uko nkulondola ndizo zimene Petulo ananena. Ndipo ino anthu achikatolika okondedwa, mumamutcha iye papa woyamba. Ndipo Petro kukhala papa woyamba amene anayenda ndi Yesu. Ndiyeno iye anati palibe mkhala pakati wina pakati pa Mulungu ndi munthu. Ndipo awa muli nawo ena masauzande teni lero. Nchifukwa chiyani zasintha kwambiri ngati mpingo ndi wosalephera ndipo sungakhweza kusintha? Ndipo misa zanu zonse zimanenedwa mu Chilatini kuti izo zisasinthe. Chinachitika ndi chiyani? Kodi inu munapeza pati kachikhulupiriro ka atumwi mu Baibulo? Ngati atumwi anali ndi kachikhulupiriro kalikonse, kanali lapani ndipo mubatizidwe aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha tchimo lanu. Panalibe kachikhulupiriro kena kamene ine ndinawamvapo iwo akukadziwa kamene akubwereza konse kena kalikonse. Koma pamene izo zifika ku mipingo yoyera ya Roma ndi zinthu zina zonsezi, ndi Mulungu Atate wamphamvu zonse amene amasunga miyamba ndi dziko lapansi, zimenezo ndi zankhutu. Mukuona uko nkulondola, zimenezo mulibemo mu Baibulo, mulibemo chinthu choterocho mulemba. Iko ndikachikhulupiriro kodzipangira komwe iwo anapanga. Koma ndizo mapemphero onse ndi chilichonse ndi chinthu chopangidwa. Ife tikukhoza kuona lero kuti achiprotestanti athu pamene ife tinafika kumusi kuno anangochoka kumene kwa iwo, ndipo chimodzimodzi monga Billy Graham ananenera la Mulungu, anthu akhala akulakwitsa mochuluka kwambiri mpaka iwo amaganiza kuti akulondola pamene iwo akulakwitsa. Uko nkulondola, icho ndichoonadi. Ndine wokonda kuti ndine, chifukwa ine ndikudziwa Billy Graham analandira mzimu woyera pansi pa George Jeffreys kumeneko. Koma ena amasiku awa iye adzatuluka mmenemo. Mulungu akumugwiritsa iye ntchito kumeneko tsopano, chifukwa iye akutha kugwedeza ufumu umene palibe wina aliyense amene akanatha kukalowamo. Koma inu mutha kuona kulalikira kwake kuti kuli china chake kuseri kwake, chifukwa cha ena mwa awa pano achibaptisti ogwira na chanza. Inde bwana. Sopano ine ndikudziwa ntchito zako ndi chipitiro chako mume kuti iwe sungathe. Tieni tione tsopano, ine ndapeza. Ine ndikudziwa ntchito zako ndi kulimbika kwako ndi chipiriro chako mume iwe sungakhoze kupirira nawo iwo amene ali oyipa. Ndipo wawayesa iwo amene akunena kuti ali atumwi, koma iwo si ali. Ndipo wawapeza iwo kuti ndi abodza Iye anawapeza iwo kuti ndi abodza. Iwo anadziwa bwanji zimenezo. Iwo samabwereza powerenga mawu. Tsopano ngati munthu anena kuti Bible ili limanena mwa Hebrew 13:8 Yesu Kristu yemweye dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Munthu yonkuti masika azodzidzitsa anapita. Ndiye kuti munthu ameneyo ndi wabodza. Ngati Bible linati lapani ndipo mubatizidwe aliyense wa inu mu dzina la Yesu Kristu kuchikhululukiro cha machimo anu. Ndipo malo aliwonse mu Bible nkumanena chinthu chomwechomwecho. Ndipo aliyense amene anabatizidwa apo mu nthawi ya Bible ankabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ndipo iye anawatuma iwo kuti azikabatizidwa kukonkhedwa. Kapena china chake chonga chimenecho munthu ameneyo ndi wabodza. Wapezeka kuti ndi neneri wabodza. Ine ndikudalira kuti sindikuvulaza kumvelera kwanu, koma ine mbale inu simungathe kusasatitsa izi. Ndi nthawi yake, chotsani magloves ndipo mugwire uthenga. Mugona, ndicho choonadi. Tsopano, ndionetseni ine china chosiyana. Ndionetseni ine pamene munthu mmodzi anabatizidwapo mwanjira ina iliyonse kupatula mu dzina la Yesu, mwaona, kunja kwa mpingo wa Katolika. Chotero, ngati inu munabatizidwa mwanjira imeneyo, inu simuli mu mpingo wa Chikristu. Inu muli mu mpingo wa Katolika. Chifukwa inu munabatizidwa. Sande Vista ya oyome, katekisima inati, funso. Kodi wa Chiprotestant aliyense, adzapulumutsidwa, anati. Ambira iwo, chifukwa iwo, alindu ubatizo watu, ndi zinthu zambiri, monga choncho. Anati, iwo, ama zinenera za Baibulo, ndipo Baibulo linati, muzibatiza mudzina la Yesu Kristu. Ndipo tazitenga hizo kuchokera pamenepo, ndipo tinayekapo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo iwo agwera pansi kwa hizo ndithudi, mukona, osati si ubatizo wa Chikristu, ndi ubatizo wa Chikatolika. Kodi inu munandimva ine usiku? Kodi inu munabatizidwapo mu ubatizo wa Chikristu? Ubatizo wa Chikristu, Kristu, Yesu Kristu, osati mudindo wina. Tsopano ndime ya 3 tsopano, chabwino. Ndime ya 2 ndi ya 3. Tsopano ndime ya 3. Ndipo walola ndi kukhala ndi chipiriro. Ndipo chifukwa cha dzina langa walimbikira. Ndipo sunakomoke ayi. Chifukwa cha dzina langa. Kodi inu munazindikira kuti iwo anali ndi chipiriro? Anavutikira chiyani dzina lake? Mukuliona dzina limenelo likukhazikika mu mpingo umenewo? Tsopano penyani izi. Pamene ife tizidutsa msabatayi, momwe izo zikuzimiririra ndi kupita mu dzina lina. Mukuona, wakhala ndi chipiriro, kuvutikira ndi zina zotero, ndi chifukwa cha dzina langa. Iwo anavutikira dzina lake, kuti asunge dzina la Yesu Kristu pamwamba pa mpingo uliwonse, pamwamba pa china chilichonse. Kulola ilo kuti likhale loyambirira mu chilichonse. Baibulo linati, chilichonse kimene mungachite mu mawu kapena mu ntchito, chitani izo zonse mu dzina la Yesu Kristu. Mkulondola uko, chilichonse chimene mungachite mu mawu kapena mu ntchito. Ngati ne mukukwatitsa, muzikwatitsa munthu, ngati inu simungate, ngatiyo onse asokonezeka mu ukwati wawo, musawakwatitse iwo konse, mukuona? Ngati inu simungate kunena momasuka, ine ndikukulengezani inu, mwamuna ndi mkazi, mu dzina la Yesu Kristu, asiyeni iwo azipita, chabwino. Ngati inu mukufuna kuwabatiza iwo, abatizeni iwo mu dzina la Yesu. Ngati inu mukuyenera kuchita china chake chimene inu simungathe kuchita mu dzina la Yesu, zisiyeni izo zokha. Wina wake akati gumanika chakumwa pang'ono, inu simungachite izo mu dzina la Yesu. Chotero, zisiyeni izo zokha. Wina wake akati serani makadi pang'ono, inu simungachite izo mu dzina la Yesu. Chotero, zisiyeni izo zokha. Mtabala pang'ono yonyasa ya manyazi papando lanu la mulato, inu simunganene zimene izo mu dzina la Yesu. Chotero, zisiyeni izo zokha. Mugona, inu simungate kuvala makabudula mu dzina la Yesu. Chotero, zisiyeni izo zokha. Ine ndikhoza kumango pitilira, koma ife inu mukudziwa zomwe ine ndikunena. Chabwino, inu simungachite zimenezo. Zomwe simungathe kuchita mu dzina lake, zisiyeni izo zokha. Chifukwa iye anati, chilichonse kimene mungachite mu mawu ndi mu ntchito, muchite izo zonse mu dzina la Yesu Kristu. Chabwino. Sopano ife tikupita ku ndizo iye anawayamikira iwo chifukwa cha izo. Sopano ine ndikamba za chodandaula tsopano mu mutu wa 4 kapena ndime ya 4 kani. Koma ndili nako kanthu kotsutsana ndi iwe, chifukwa iwe unataya chikondi chako choyamba. Oh, ina ndili nako kanthu kotsutsana nawe. Iwe wakhala opirira. Iwe wagwiritsitsa dzina langa. Kodi icho sichingakhale chinthu chabwino basi chakachisiwuyu lero? Inde bwana, iwe wakhala wabwino bwino ndipo wakhala ndi chipiriro chambiri ndipo wapirira nthawi yayitali. Koma chinthu chake ndi ichi. Iwe wagwiritsitsa dzina langa. Ine ndikuyamikira zonse zimenezo. Ine ndikukuyamikira iwe chifukwa cha zimenezo. Ziri bwino. Ndipo ine ndaona kuti iwe wawayesa iwo omwe amati iwo ndi atumwi ndi zina zotero. Ndipo wapeza kuti iwo ndi abodza. Iwo sakugwirizana ndi mawu. Ine ndikuyamikira izo zonse. Koma pali china chake chimene ine ndili nacho chotsutsana nawe. Ndipo icho ndi chakuti iwe unasiya chikondi chako choyamba. Iwe unasiya chikondi chija chomwe unkakhala nacho pa misonkhano yabwino ija ya chikale ya mzimu woyera. Ndipo ukuyamba kuseserekera mbuyo kukalowa muzofunda zimenezo. Kumalowamo ndi Atate wathu. Zankhutu mukuona gulu lonse ili apa ndipo wina ayenera kutulukira atavala mwinjiro waukulu pa iwo inu mukudziwa kuti akayimbe mukwaya inu mukudziwa ndipo atazipentapenta tsitsi lawo lonse ndi chilichonse ndizo ziphoda zambiri pa nkhope zawo ndi kumayimba monga ngati ine sindikudziwa chiyani kuno osati kale kwambiri ngati pakanapanda kukhala msonkhano wa Oral Roberts ine ndikutsimikiza ndikanalitulutsitsa gululo panja ine ndinali pa msonkhano wa amuna azamalonda ndipo iwo unkachitikira ife tinalibe usiku umenewo ine ndinali woti ndiyankhule iwo saka anatichititsira iwo kumeneko mu hotelo ndipo iwo ananditengera ine ku nyumba ya Oral Roberts ndipo pamene ine ndinali nditakhala mowerengera mwa Oral panali gulu la ana achipentekoste. Oh, anyamata ndi atsikana 16 usinkhu wa zaka 17-18 onse atayima kunja uko pafupifupi 30 kapena 40 aiwo amati ayimbe mtundu wina wa pang'ono zimamveka kwa ine ngati mtundu wina wakugwedeza kwa wina wake wonga yomwe Beki amamukamba Tchaikovsky kapena mtundu wina wa zinthu monga choncho ine sindikudziwa nyimbo za mtundu wina ngati zimenezo nyimbo za chikale ndipo apa iwo anali abale anali woti akukatenga chopereka mu msonkhano ndipo amodzi aliyense wa awa amatsatira kumeneko ndipo anali ndi chotengera chaching'ono chija kumachita ngati iwo anali akhungu ndi nthabwala zonse ndi kumapitirira zomwe inu munazimvapo pakati pa anyamata ndi atsikana awo ndi kumayankhula ngati chilichonse ndipo atsikana amenewo ali ndi penti yokwanira pa iwo akanatha kupaka nyumba ya Oral pafupifupi ndipo pamenepo iwo anali monga chomwecho ndi kumadzitcha okha a Pentecoste. Iwo anati achikondi chawo chapa chiyambi. Ine ndikutsimikiza ndikugwirizana ndi David Duplessis. Mulungu alibe zidzukulu. Ayi bwana, ife tili ndi zidzukulu za Methodist, ife tili ndi zidzukulu za Baptist, ife tili ndi zidzukulu za Chipentekoste, koma Mulungu alibe chilichonse. Ndinu ana amuna ndi akazi. Inu simungabwere chifukwa cha amayi anu kapena abambo anu, chifukwa chakuti iwo anali amuna ndi akazi abwino, inu muyenera kulipira mtengo ofanana ndi omwe iwo anachita. Inu mukuyenera kuti mubadwe chimodzimodzi monga iwo anachitira. Mulungu alibe zidzukulu nkomwe. Ndiwe mwana wa mwamuna kapena wankazi kapena sindiwe chidzukulu chachimuna ndicho chinthu chimodzi chotsimikizika. Tinapita ku msonkhano kumeneko ndipo iwo kumeneko kumpingo wabwino wa Pentecostal Assembly. Nyamata, iwe ukanawaona akazi amenewo akubalalika pamene iwo anandiona ine ndikulowa ali ndi tsitsi lalifupi limenelo lodulidwa ndi ang'ono awo atavala mwatheka ngati kanyimbi pafupifupi inu mukudziwa atafinyiridwa mkati mu madiresa amenewo monga choncho akazi achi Pentecost atavala madama kwambiri inu mudzayenera kuti mudzayankhire pa izo tsiku lachiweruzo inu mudzakhala ndi mlandu wochita chigololo. Yesu anati aliyense amene ayang'ana pa mkazi ndi kumusirira iye wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Ndipo ngati inu mumadzionetsera nokha kwa mamuna monga choncho ndani ali olakwa inu kapena mamunayo longosokani pewani maonekedwe amene achoyipa mukuona chotero ndi zimenezotu. Kodi inu munatani anataya chikondi chawo choyamba? Oh, simungakhoze kwayika iwo pa ngodya ndi nkhocho kuti aziomba mʼmanja mwawo ndi kumamupembedza Mulungu. Oh, ayi, iwo akhoza kuyimba mtundu wina wazapamwamba ndi gulu la mikanjo powazungulira iwo. Mwaona, iwo anataya chikondi chawo choyamba ndilo limene lili vuto ndi mpingo woyamba. mugona wawenera basi kuti azichita monga dziko wawenera kuti azivhala monga dziko azioneka monga dziko azichita monga dziko ndipo azikhala ndi katswiri wawo wokondedwa wapa televizioni inu mukudziwa iwo sangasiye kuonera zimenezo ife timakonda susi kapena china chake chinzake inu mukudziwa iwo basi amangoyenera kuonera zimenezo iwo amakhala pa khomo kujomba kunsonkhano amapemphero ndi china chilichonse kuti azionera zimenezo ngati osatero iwo amamupatsa mbusa wawo zomutopetsa zabwino kuti awatulutse iwo nthawi yabwino poyembekezera kuti pologalamu imeneyo ibwere kuti akhoze kupita ku nyumba akaonere zimenezo chikondi cha dziko lapansi kuposa chikondi cha mulungu ofunda kwambiri iwo sanganene kuti amene aponso mai kalanga izo zikhoza kuchotsa zodziphoda zina mukuona iwo alibe msoyiro aponso ndiyo pentekoste ameneyo si baptist iwo sanayambe akhalapo nalo ilo kuyamba ndi kuyamba a presbyteria ine ndikuyankhula za pentekoste uko mkulondola ine ndikudziwa kuti izo nzodwalitsa kwambiri mbale koma ife tikufuna kubadwa kuchokera muchinthu ichi ziyenera kubweretsa imfa inu musanakhale ndi kubadwa mukuona ndicho choonadi koma ndi zimenezo tu munasiya chikondi chanu choyamba ine ngati mulungu anali ndi chotsutsa chimenecho pa mpingo uwu iye ali nacho icho chowutsutsa iwo panonso chifukwa iwe unasiya chikondi chako choyamba ine ndikutsutsana nawe iwe ine ndili nacho chinthu chotsutsana nawe ndicho chodandaula changa nthawi ina munkakhala ndi nthawi yopambana koma inu munalola kuti dziko liyambe kukwawiramo ndipo munayamba kumachita mwamwambo pang'ono inu mukugwiritsitsabe dzina langa ndipo inu mukuchitabe zinthu zomwe zili zolondola ndipo inu muli nacho chipiriro chochuluka ndi zina zotero ndipo mukuvutikira inu muli ngati mphongolo inu mukungovutikira ndi kumagwira ntchito mai onani mwasiya chisomo ndi chikhulupiriro ndi mphamvu mwazisinthanitsa izo ndi kugwira ntchito ndi zintchito chiyabwino ine ndikukuuzani inu mbale Branham ine ndimathandizira mkazi wa masiya aliyense amene ine ndingathe chabwino chimenecho ndi chinthu chabwino ine ndikukuyamikirani inu chifukwa cha zimenezo koma chili kuti chikondi choyamba chija chimene iwe unali nacho poyamba chili kuti chisangalalo chija chimene iwe unali nacho monga Davide nthawi ina anafuula ambuye bwezeretsani kwa ine chimwemwe cha chipulumutso changa ili kuti misonkhano ya mapemphero ya usiku onse ija ndi misozi pa masaya anu mai kalanga mpaka baibulo likumachita fumbi ndi akangaude pa ilo inu mukumawerenga nkhani za chikondi zakale ndi nkhani ndi zinthu zomwe siziyenera kuloledwa kuti zisindikizidwe ndi kukayikidwa kugulu za chidebe cha zinyalala ndipo ife anthu achipentekoste timakazitenga zimenezo ndi kungoziunjilira izo ngati gulu la ntchentche pa chidebe cha zinyalala uko nkulondola chifundo chimene ife tikusowa ndi tibwerere ku chikondi chathu choyamba tibwerere ku pentekoste ine kuli bwino ndichoke kumeneko chabwino koma inu mukumvetsetsa kusiya chikondi choyamba chija ndime ya 4 ndime ya 5 tsopano chenjezo ndime ya 5 chenjezo kumbukira ndipo ulape mukuona chotero kumbukira kumene iwe wagwerako kodi iwe unachokera kuti kuyambira pa pentekoste iwe unagwira pansi pomwe iwe uli tsopano wabwerera mbuyo ndipo lapa ndipo uchite ntchito zako zoyambirira ubwerere ku pentekoste kachiwiri kapena ukapanda kutero ine ndidzabwera kwa iwe msanga ndipo ndikachotsa choyikapo nyali mu wrka maona yemwe iye ali sichoncho inu malo ake pokhapokha iwe utalapa mwakulankhula kwina ngati inu muli ndi mʼbusa wodzazidwa ndi mulungu wodzazidwa ndi mzimu woyera ndipo inu mukuyesera kumufinyira iye pansi pachala chanu ndikuti chabwino ngati iye atanene chilichonse chokhudzana ndi ife kuti tizikhala ndi kwaya yovala mikanjo ngati iye atanene chilichonse chokhudzana ndi ife kudziphoda ife tingomuchotsapo iye inu musadandaule mulungu azichita izo inu musanapeze mwayi woti mutero iye adzapita kunja ndipo azikalalikira kwa miyala munsewu iye asanayambe kumasasatitsa zinthu za mtundu umenewu inu mukakhala ndi mʼbusa amene amakuwuzani inu choonadi kwenikweni inu mukuyenera kulemekeza mulungu ndi kukhala mu mzimu ndiko mamupembedza Mulungu. Kumazindikira kuti inu mutayika ngati inu simutero, mukuona? Koma anthu akumakhala moyo lero ngati kuti ichi ndi chinthu chokhacho chomwe chinalipo. Kukhala pano pa dziko lapansi ndizo zonse. Inu simukuzindikira kuti inu muli ndi solo yomwe iti idzachoke kuno ndi kudzapita kwina kwake. Ndipo inu mumasindikiza komwe inu mukukafikira komwe kuno. Momwe inu mumakhalira moyo ndi momwe inu mumachitira. Kumasunga mangawa ndi kuyipidwa ndi chilichonse ndipo kenako nkumathamangira kutchalichi. Oh chifundo, manyazi pa inu. Inu mumabweretsa chitonzo pa cholinga cha Khristu. Kodi uko sikulondola? Kodi ife sitikumachita zimenezo? Zidakwa sizikuvulaza mpingo. Sichoncho izo, si ulero lomwe tikuvulaza mpingo. Ndi anthu omwe amadzinenera kuti ndi a Khristu amene akuvulaza mpingo. Ife tikudziwa chomwe chidakwa chili ndi chimene hule lili. Pamene alongo athu avala ngati wachiwerewere ndizosiyana. Izo ndizomwe zimavulaza mpingo. Pamene bambo ama ngati chidakwa chabwino ndiye ndizo zomwe zimavulaza mpingo. Iwo akumadzinenera kuti ndi a Khristu ndipo iwo akumachita zimenezo. Anthuwo amakufunani inu amene mumatchula dzina. Muloleni iye amene amatchula dzina la Yesu Khristu achoke kwa tchimo. Mukuona? Chokaniko kwa ilo. Oh, ndife operewera kwambiri abale. Ine inu tonsa ife. Ndife operewera kwa zomwe Khristu akufuna kuti ife tikhale. Ndipo pomwe apa mutsiku lino ndi nthawi yoti tiike pambali tchimo lililonse limene silimachedwa kutifoketsa ife. Ndipo tithamange ndi chipiriro mpikisano umene wayikidwa patsogolo pathu. Alaliki, ndikokulondola abale, ndikokulondola ndendende. Kumbukirani ndipo mulape. Apo ayi ine ndichotsa kuwala kwa nyenyeziyo pamalo pake. Malo ake ndi ati mumpingo. Koma ngati inu simulapa ndikubwerera koma inu munali pachiyambi, ine ndidzamuchotsa mbusa wanu kwa inu nthawi yomweyo ndikumuchotsa iye pamalo ake. Ine ndidzakamuyika iye kwina kwake komwe ake kumene ine ndizikaonetsera kuwala kwanga komwe kuzikawala. Kodi izo sizinali za ulemu? Yakwana nthawi yoti mipingo ilape. Yakwana nthawi yoti Pentekoste iwachotse ophunzira ambiri opukutira pang'ono, kuwachotsa pa maguwa ndi kutengeramo mlaliki wakachitidwe kachikale menemo yemwe adzakuuzeni inu choonadi. Osati kumango sisitana ndi kumagwiritsa ntchito chalichi ngati tikiti yodyera malipiro akulu ndi china chake monga choncho ndi kuwerenga maganizo ndi mipikisano ingapo ya kavalo ndi mapando a msunzi ndi china chilichonse. Yakwana nthawi yobwereranso kuthenga. Ine sindikusamala kuti ndinu wochepa bwanji. Kumene awiri kapena atatu asonkhana, ine ndidzakhala pakati pawo. Lapani kuopa kuti ine ndisabwere ndi kudzachotsa choyikapo nyali, kumutumiza iye kutali kwina kwake akawalitseko nyali yake. Tsopano ndime ya 6. Tsopano apa pali yomwe tikhale nayo vuto. Tsopano pokhapokha iwe ulape, iye adzabwera ndi kudzamuchotsapo mbusayo. Koma izi iwe uli nazo. Tsopano kumbukirani. Oh, musali muphonye izi tsopano. Izi zitsekera zina zonsezo pamodzi. Kulunjika kutsikira mpaka kwa umene mbado umene ife tilimo tsopano. Aliyense akumvera bwino choyambirira. Kodi inu mukufulumira chabwino? Tsopano mungopirira pang'ono pokha ndiye. Tsopano zikomo inu. Koma izi iwe uli nazo. Iwo anali ndi china chake pamenepo. Sichoncho iwo tsopano. Kodi iwo anali ndi chiyani? Kuti iwe ukudana nazo ntchito za Chinikolai zomwe inenso ndikudana nazo. Iwe ukudana nazo ntchito zija za Chinikolai. Nditakhala mowerengera lero kuntunda uko, ine ndinalemba china chake apa pa zimenezo. Ine ndikufuna kuti inu mumvetsere mwatcheru tsopano. Izo zili pa masamba angapo apa? Ndime ya 6. Mayamiko ndi kuvomereza. Ndicho Mulungu ndi mpingo akugwirizana pa chinthu chimodzi kuti iwo amadana ndi ntchito za Chinikolai. Mpesa woona mpingo woona umene unali mu mpingo wa Efeso uwu. Tsopano kumbukirani, mpingo uliwonse umakhala ndi zofunda zake ndipo mpingo uliwonse umakhala ndi zauzimu zake. Ndiwo mapasa omwe amabadwa muchitsitsimutsa chilichonse ndipo amakhala mu mpingo uliwonse. Iwo anayamba bwino mu mbado uwu ndipo akuthera mu mbado uwu ndipo potsiriza miyamboyo inadzatenga malo mu mbado wa Tiatira ndipo Rutha anadzazitulutsanso izo kachiwiri ndipo tsopano izo zikubwereranso momwemo kachiwiri kodino mukutha kuona chipembedzo cha mwambo chimenecho palibepo kusiyana pakati pa zimenezo ndi chikatolika zonsezi ndi chinthu chimodzi bungwe lililonse likuphedwera momwemo mulungu sanapangepo konse bungwe mpingo wake ndizo ndendende zomwe iwo anali kuyesetsa kuti azichita apa ndipo inu muyang'ane ndipo muone tsopano ngati izo sizili zolondola kungokuonetsani inu momwe bungwe lili lotembereredwa izo zinali zachilendo kwa mpingo watsopano mpingo wa chipangano chatsopano mukuona koma ichi iwe uli nacho kuti iwe ukudana nazo ntchito za chinikolai zomwe inenso ndikudana nazo mpesa woona unkadana nazo ntchito za mwambo za chinikolai mulungu amateronso zomwe zinali ntchito mu mpingo wa efeso zinadzakhala chiphunzitso mu mpingo wa pegamo mu efeso mpingo woyamba izo zinali ntchito mu mpingo wotsatirawo izo zinadzakhala chiphunzitso kodino mukukhoza kuzimvetsa izo tsopano izo zinali ntchito mu efeso ndipo penyani chakuno mu pegamo icho chinadzakhala chiphunzitso icho chinangoyamba apa mwa maonekedwe akhanda tsopano mu miniti ife tipeza chomwe icho chinali apa pali mimbulu ya paulo ntchito za anikolai tsopano chiyani tiyeni tiwaswe mawu amenewo ndi kupeza zomwe ife tili nazo ife tisanapite patali mawu akuti chinikolai ndi chinthu chachilendo kwa ine ndili ndi la leksikoni la chigiriki lililonse limene ine ndikanakhoza kulipeza chinikolai chimachokera ku mawu a niko n-e-c-k-o dikirani ine ndikukhulupirira ndinalemba izapa n-e-c-k-o niko zomwe zikutanthauza kugonjetsa kapena kulanda niko leiten kulanda kapena kuwagonjetsa anthu wamba zomwe iwo amayesetsa kuti achite apa zinali kuyesetsa kuutenga mpingo kumene mulungu anali ndi azibusa ndipo mzimu wa mulungu ukuyenda mwamphatso mu mpingo wa mulungu wamoyo ndipo iwo anali nako kuyamba kwa chiphunzitso chimene iwo akanadzakhala ndi ansembe ena ndi mabishopu ndi mapapa ndi zina zotero zimenezo mulungu anati iye amadana nazo iye akudana nazo apobe lero Nicolaitans niko kugonjetsa kapena kuwalanda anthu wamba anthu wamba ndi mpingo ndi angati amadziwa kuti anthu wamba ndi mpingo chabwino kuwalanda kapena kugonjetsa kapena kutenga malo a anthu wamba mwakulankhula kwina kukuchotsa kupatulika konse mphamvu zonse kuzichotsa kwa mpingo ndi kukaziyika izo pa ansembe kuwasiya wosonkhana kuti azikhala moyo momwe iwo akufunira koma wansembe ndiye woyerayo kuchotsa mzimu woyera kwa anthu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zikuwatsatira iwo ndi kuzichotsapo izo ndi kuwapatsa iwo unsembe woyera kuchotsapo mzimu woyera ndi kusinthanitsa iwo ndi unsembe inu mukuona chimene izo zinali izo zinali icho potsiriza chinadzakhala mu mpingo ukuno izo zinali ntchito ndipo malo awa icho chinadzakhala chiphunzitso ndipo Tiatira iye anadzazitenga izo ndipo pamene Rutha anadzatulukira iye sakanakhoza kukhala mwanjira imeneyo iye anabwerera mbuyo ndipo anadzazilandanso kachiwiri mabishopu makardinolo mabishopu akulu ndi ndani mudziko amene ali mutu wa mpingo wa mulungu kupatula iye mwini wake amen tsopano ine ndikumvelera mwachipembedzo mzimu woyera unatumizidwa kuti uzidzalamulira mpingo osati mlaliki yekha wosonkhana wonse mlaliki yekha akhale woyera ndi mpingo wonse uli nawo mzimu woyera Ndipo malo maiwo, malo mokhala ndi mzimu, kuti uzipanga zimenezo, iwo atenga kokulu munyaka kang'ono ndi bisketi ndi vinyo wina, ndi kumadzitcha izo ukaristiya oyera, zomwe zimatanthauza mzimu oyera. Zingatheke bwanji mdziko kuti bisiketi ndi chidutswa cha vinyo zikhale mzimu? Tsopano ngati njira yake ndi imeneyo, inu muyenera kuwerenga machitidwe 2 motere. Pamene tsiku la Pentecost linafika kwa thunthu, apa panadzabwera wansembe wa Chiroma tsidya la msewu. Ndipo iye anati, tulutsani lilime lanu. Ndipo iye anadzayika kokulu munyako pamenepo, ndipo anadzamwera vinyo. Anati, tsopano inu mwalandira mzimu oyera. Tsopano ife tikuganiza kuti izo ndizoopsa. Ndi choncho, tsopano tiyeni titsikire musi. Ine ndinadzozedwa mu mpingo wa Baptist. Tiyeni titenge ife a Baptist. A Methodist. Kodi ife timachita chiyani? Ngati ine mungavomereze kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu, inu mwapulumutsidwa. Mdierekezi amakhulupirira kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Ndipo amanjenjemera pa izo. Mwina make amakhulupirira izo kuposa mamwe mamembala ambiri a mpingo amachitira. Mdierekezi amakhulupirira chinthu chomwecho. Ndipo amanjenjemera chifukwa iye amadziwa kuti iye wathedwa. Sopano, ife tizitenge izo monekede a Methodist. Iwo amanena kuti Yohane sankabatiza kuti iye ankagonkha. Anati, kunali makoswe ambiri mdzikolo. Ndipo madzi ankatuluka kuchokera malo. Ndipo iye anali ndi chigoba cha nkhono. Ndipo anagumba dzenje la khoswe. Ndipo iwo amalalikira zimenezo kweni. Ndipo amakhala ndi madzi ena mu chigoba cha khoswe ichi, kapena chigoba ichi cha nkhono kuchokera mu dzenje la khoswero. Ndipo ankawakonkha anthu. Zankhutu! Oh, mbale! Chabwino, apa ife litenga izo. Pamene tsiku la Pentecoste linadzafika kwa thunthu, iwo onse anali pamalo amodzi mogwirizana. Ndipo abusa anabwera kumeneko ndipo anazalalikira uthenga wabwino. Ndikuti, ndipatseni ine dzanja la manja la chiyanjano. Ndipo tiremba dzina lanu mu buku. Izo sizikumveka bwino. Zikutero izo, inu mukhoza kuzimvetsa izo. Inu simungathe kuzipeza izo mu Amanak. Iwo ankadziwa bwino kuposa zimenezo. Odi Lady's Birthday Amanak. Ndiyolondera kwambiri kuposa momwe izo zingakhalire. Chabwino, nchiyani chinambitsa zimenezo ndiye? Anikolai anabaretsa gulu la amuna kuti likapotoze lemba ndi kudzapanga chipembedzo chimene sichingalole Mulungu kuti aziyendamo. Amafera pomwepo. Ndipo iye anati apa, inu mwafa, inu mulinalo dzina, inu muli wa moyo, koma ndinu wakufa. Ambiri a iwo anafa. Ndipo sakudziwa izo. Ine ndi mchimene wanga tinali kuwedza. Ife tinali anyamata ang'ono kuntunda kuno. Ndipo ine ndinagwira kamba wokalamba. Ndipo ine ndinamudula mutu wake. Ndinamuchotsapo iye pa chingwe. Sindinafune kuti ndipusitsike ndi chinthu chimenecho. Ndipo ndinamuponyera iye pa gombe kumeneko. Ndipo mchimene wanga wang'ono anabwira. Ndipo iye anati, kodi iwe unagwira chiyani kanthawi kapitako? Ine ndinati, kamba. Iye anati, kodi iwe unachita naye chiyani iye? Ine ndinati, apo, ali apoyo, pamenepo. Ndipo mutu wake uli pamenepo. Ndipo iye anapita kumeneko. Ndipo iye anati, kodi iye wafa? Ine ndinati, ndithudi, ndinalekanitsa mutu wake ndi thupi lake. Iye ayenera kuti wafa. Chotero ndiye iye anatenga ndodo. Ndipo anayamba kufikira pansi kuti aponyere mutu wakamba uyu kubwerera mu mtsinje. Ndipo pamene kapena kakhwawa. Ndipo pamene iye anatero, kamba wakaleyo anayigwira iyo. Inu mukudziwa iwo anali mbana kwa ola limodzi kapena awiri. Iye analumphira mbuyo. Iye anati, hey, inandimaganiza umati iye wafa? Ine ndinati, iye ali. Iye anati, chabwino, iye sakudziwa zimenezo. Ayi. Chotero ndimomwe anthu ambiri aliri. Akufa ndipo sakudziwa izo. Achi Nikolai.
Oh my.
Oh my. Iye anati, iwe kunena nacho icho. Matenga nsembe ya thunthu, abwino woyera, kadinolo woyera, bishopu woyera. Ndipo ena ayinu achi Pentekoste. Woyang'anira wankulu. Mulola iye kuti abwere kuno. Woyang'anira wankulu. Iye adzakuuzeni inu ngati inu mungakhale ndi msonkhano wa machiritso pano kapena ayi. Haleluya. zimoyera anthu umene unganene zimenezo kapena ayi mawu amuyaya a Mulungu. Chabwino mbale Branham, ife timakhulupirira kuti Baibulo limaphunzitsa mubatize mu dzina la Yesu, koma woyang'anira wamkulu anati ngati ife tingambe zimenezo muthere chitatu, iye angatithamangitsira ife tonse panja. Kazichitani zimenezo, ndiko kulondola. Ine kuti bwino ndithamangisidire kunja kuno kusana ndi kudzathamangisidira kunja uko. Chotero ngati inu mudzachotsa chilichonse apa, inu mudzakankhidira kunja kumeneko muli monse. Chotero kuti bwino akukankhirani panja kuno, ngati akukankhirani panja kuno, inu mudzakankhidira mkati kumeneko. Chotero ndizo basi chinthu chomwe chomwecho. Chotero mukhale molondola ndiwo. Ife timafuna kukhala olondola. Oh my, ndi chinthu chovuta mbale. Ife tiyenera kupeza chinthu ichi molondola. Ife sitidzakhoza konse kukhala ndi mpingo kufikira Mulungu atapeza maziko oti awikepo iwo. Iye sadzamangapo mpingo wake pa gulu la zankhutu. Iye akuyenera kuti abwere pa mawu ake, kapena iye sadzabwera konse pa mawu ake omwe. Wina wake osati kale kwambiri kumtunda uko anati, mbale Branham mudzabwere ku Chautauqua. Ndi angara analiko ku Chautauqua bwanji? Tangoonani apa, gawo limodzi mwa magawo atatu ampingo kapena kuposerapo linali ku Chautauqua, chimene tsopano bwamba ameneyo anafika kumeneko masana amenewo, ndipo ine nonse munamumva iye. Osadziwa kuti ine ndidziwa za zimenezo. Mulungu akhoza kuwulula muchipinda kuntunda uko zomwe iwo akunena kumusi uko, ndipo inu mukudziwa iye anachita zimenezo. Anabwera kumeneko anati, tsopano mbale Branham, oh iye ndi wantchito wa Ambuye, pamene mzimu uli pa iye, iye ndi mneneri wodzozedwa, iye ndithudi amadziwa. Mulungu amamuwuza iye zomwe zili ndi zomwe ziti zidzakhale, koma theology yake musati mumvetsere kwa zimenezo. Lingaliro lobalalika bwanji limenelo, munthu anganene bwanji zimenezo? Bwanji ine sindinatero. Chabwino ngati inu simumazidziwa nyemba zoswedwa kwa Kofi, inu mungadziwe bwino kuposa zimenezo. Inu mungaganize bwanji komwe za chinthu chonga chimenecho? Chifukwa chiyani? Bwanji mawu kumene oti mneneri yoyeni amatanthauza wowulula wa uzimu wa mawu zingatheke bwanji? Inu mawu Ambuye ankabwera kwa mneneri, ine sindinanene kuti ndine ameneyo iwo anatero, koma ndi zimenezo tu. Mukuona, ndipo munthu amagwirizira kachiphunzitso kakang'ono kachalichi kina kwake, chifukwa bunge lawolo silimagwirizana nawo iwo kugulitsa maufulu anu obadwa ndi chipere cha mphodza. Esau iwe wachinyengo womvetsa chisoni uko nkulondola kugulitsa kwa maufulu anu obadwa ndi chipere cha mphodza chifukwa cha chipere cha chipembedzo, chipere cha bungwe lomwe Mulungu amadana nalo. Ingokumbukirani inu mukuti bungwe Mulungu amadana nalo ndi chinthu chimene chinalekanitsa abale ndi kuphanyira pansi. Alipo ambiri a Methodist, a Baptist ndi a Presbyteria usikuno angakonde atakhala ndi chanjano pozungulira gome la Mulungu, koma ngati iwo angatero, iwo angathamangitsidwe nthawi yoyamba yomwe iwo angayambe kulowa mu zimenezo. Ndiko kulondola ndendende. Amayi anali aicho, ndipo iwo angokhala chidzukulu kuyamba ndi kuyamba. Oh my, ine sindikusamala kuti amayi anali achiyani. Amayi anakhala mukuwala konse komwe iwo anali nako mutsiku lawo, inu mukukhala mutsiku lina. Sayansi inatsimikizirapo kale pafupifupi zaka 300 zapitazo pozungulitsa mpira kuzungulira dziko lapansi, anati ngati galimoto iliyonse itaenda mothamanga kwambiri liwiro la mamayilo 60 pa ola, mphamvu yokokera pansi ikhoza kuyinyamulira iyo kuchokera pansi ndi kuyipititsa iyo mu mlengalenga. Inu mukuganiza sayansi lero ingakhulupirira zimenezo? Iwo akumayendetsa mamayilo 1900 pa ola, iwo sakuyang'ana mbuyo kuti aone zomwe iwo ananena, iwo akuyang'ana mbuyo, akuyang'ana zomwe iwo angaone akamayang'ana chitsogolo. Koma mpingo nthawi zonse umafuna kuyang'ana mbuyo kuona zomwe Wesley ananena, zomwe Muda ananena, zomwe Sankey ananena. Zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Tiyeni tiziyang'ana chitsogolo. Chinthu chokhacho mu Baibulo chimene chimayang'ana cha mbuyo, kodi inu mukudziwa mtundu wanji wa chinyama chimene chimayang'ana mbuyo nthawi zonse? Moyo wotsikitsitsa umene ulipo. Ndi angati akudziwa kuti moyo wotsikitsitsa ndi uti umene umayenda? Chule. Chule ndi moyo wotsikitsitsa kwambiri umene ulipo, ndipo munthu ndiye moyo wapamwamba kwambiri umene ulipo. Ndipo chule amayang'ana cha mbuyo, ine sindimagonda moyo wakale wotsika umenewo inandikufuna ndiziyang'ana chitsogolo ndikukhulupirira kudalira kumayenda mkuwala monga iye ali mkuwala amen pamene iye akuwalitsa kuwala nthawi ina ku Kentucky ine ndinali ndi msonkhano munthu wachikulire anatulukira ndipo iye anati ine sindikukhulupirira machiritso amenewo ndipo ine ndinati chabwino zili bwino ndine wachimerika iye anati ine sindikukhulupirira chilichonse pokhapokha ine ndidachiona icho ndipo ine ndinati chabwino zili bwino iye anati tsopano ine ndilibe kanthu kotsutsana ndi inu koma ine sindimakhulupirira zimene inu mukunenazo ine ndinati ndi ufulu wanu womwe wachimerika inu simukenera kutero iye anati tsopano ine sindimavomereza kalikonse pokhapokha ine nditakaona bwinobwino ine ndinati chabwino tsopano ine ndizo ndi zabwino inu mwayenera kuti mukuchokera ku Missouri anati ayi ndine waku Kentucky sizikumveka mabwino kwambiri kwa Kentucky ine ndinatero koma muli monse ine ndinati ngati inu ndi momwe inu mukuganizira inu kazipitirirani ndipo iye anati ine ndinati inu muyenda bwanji popita kwanu iye anati ine ndipita chodutsa phiri ine ndimakhala kumeneko chabwino pitani nane munthu wabwino anati mupite nane ku nyumba ine mukakhale usiku wonse mbale Branham ine ndinati ine ndikanakonda ndikanatero mbale koma ine ndinati ine ndikukwera kuno ndi amalume anga ndipo iye anati ine ndinati inu mukufuna kukwera anati ayi ine ndiyenera kupita pamwamba pa phiri kumtunda uko kukwera njira iyi ndikutsika chigwembe ndikukwera inu mukudziwa pomwe izo zimakhalira kumusi kumeneko ndipo ine ndinati chabwino ine ndinati inu mukafikako bwanji kumeneko iye anati ine ndikwera ndi njira pamenepo bwanji ine ndinati inu simukutha ngakhale kuliona dzanja lanu patsogolo panu ine ndinati kodi inu mukafikako bwanji kumeneko anati ine ndili ndi nyali ndipo ine ndinati chabwino inu muchita bwanji kodi inu mumachita chiyani kuyatsa nyaliyo ndi kumayenda nayo iyo iye anati inde bwana ine ndinati inu mukayatsa nyaliyo kodi inu mutha kuyikwezera iyo mwamba monga chonchi ine ndikufuna ndione nyumba yanu iye anati inu simungathe kuyiona iyo ine ndinati ndiye inu mukafikako bwanji kumeneko iye anati ine ndingoyatsa nyaliyo ndipo pamene ine ndikuyenda iyo ine ndizingoyenda pamene kuwala ine ndinati ndizimenezo basi muzingoyenda mukuwala muzingopitiliza kumayenda musayime chiliri inu simukafika kulikonse ngati inu mapulumutsidwa muyende mpaka kukuyeretsedwa inu mukuti kodi inu mukafika bwanji kumeneko mungopitiliza kuyenda kodi ubatizo wa mzimu woyera umakhala kukatha kuyeretsedwa kodi ine ndiupeza bwanji muzingopitiliza kumayenda mukuwala ndi zizindikiro zodabwitsa ndi zosisitsa muzingopitiliza kumayenda mukuwala mukuona kazingopitilirani basi nthawi iliyonse inu mukaponda sitepe kuwalako kudumbira patsogolo panu pang'ono chifukwa iye nthawi zonse amakhala patsogolo panu iye samakankha iye amatsogolera iye ndi kuwala ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha izo sichoncho inu iye ndiye kuwala mwa iye mulibe mdima iwe umadana nazo ntchito za Nikolai zakhala chiphunzitso tsopano tiyeni tione zimene Paulo tsopano mpingo wa ndani ndani anayambitsa mpingo uwu tsopano Paulo Efeso tiyeni tibwerere mbuyo tsopano kumachitidwe mutu wa 20 miniti yokha mumachitidwe mutu wa 20 ndipo tione chimene Paulo kodi inu mukukhulupirira kuti Paulo anali mneneri ndithudi iye anali ndithudi iye anali mukukumbukira usiku uja masomphenya pa nyanja ya mkuntho ndi zina zotero tsopano ndi zonse za izo tsopano mutu wa 20 wa woyera ya Efeso machitidwe ndipo tiyeni tiyambire tsopano pa ndime ya 27 ndipo mvetserani mwachedu tsopano pamene ife tikuwerenga tsopano uyu ndi Paulo mneneri akuneneratu zomwe zidzachitike pakuti ine sindinaleke kulalikira kwa inu uphungu wonse wa Mulungu munthu wodala uja ine ndikufuna ndidzayime pamenepo tsiku limenero ndikudzaona kulona wa ofera ameneyo akuyikidwa pa mutu wake ngati pali chinthu chomwe ine ndikhoza kulira ndiye ine ndidzalira ine ndidzafuula kuti ndimuone Paulo. Kumuona Paulo yera ntume wankulu uja, mwinjira wake ukuwala ndioneka bwino. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti padzakhala yena akufula pamene ife tonse tidzafika kumeneko, sichoncho inu? Sopano, ine sindinaleke kulalikira kwa inu uphungu onse wa Mulungu. Kulondola uko, sopano, a Khristu, yang'anani mbali iyi. Ndikufuna kuti ndikufunseni ine china chake. Anali ndani amene anawalamulira anthu omwe anali atabatizidwa mwanjira ina kupatula dzina la Yesu Khristu kuti abwere ndi kudzabatizidwanso? Iye analalikira uphungu onsewu. Nkulondola uko, oh, kodi Paulo ananena chiyani mu ine ndikukhulupirira munali? Ine sindikutsimikiza tsopano kaya ndi Atesalonika mutu wa 1 njindime ya 8. Ngati ife kapena ngero chokera kumwamba angalalikire utenga wina uliwonse, ngati ngero atatsika kuchokera kumwamba ndi kudzalalikira utenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu, kuposa kulamulira muna kuti abatizidwenso mu dzina la Yesu Khristu ndi utenga umene Paulo analalikira. Ngati mngelo aliyense wochokera kumwamba osatinso bishopu kapena kardinolo kapena woyang'anira wamkulu kapena mbusa kapena china chake, ngati mngelo atsika kuchokera kumwamba ndi kudzalalikira uthenga wina wosiyana ndi uwu, muloleni iye akhale wotembereredwa uko. Nkulondola, kulondola uko zomwe iye ananena. Ndi Agalatiya 1:8. Ine ndinangopezeka ndi kuganiza za izi. Chabwino, Agalatiya 1:8. Ngati inu mukufuna kuti mulembe zimenezo, onani zomwe Paulo ananena. Sopano, apa iye akuti, sopano ya 27, ine ndikukhulupirira ndime ya 27. Pakuti ine sindinaleke kulalikira kwa inu uphungu onse wa Mulungu. Sopano, mvetserani zomwe izi, uwu ndi uneneri. Samalirani kotero kwa inu nokha ndi kwa gulu lonse, pachimene mzimu woyera unakupangani inu kukhala oyang'anira, kuti muzidyetsa mpingo wa Mulungu womwe iye waugula ndi magazi ake omwe. Ndani anaugula? Anali magazi a ndani amenewo? Baibulo linati iwo anali magazi a Mulungu. Mulungu ndi magazi ake omwe. Kulondola uko, dyetsani mpingo wa Mulungu umene iye anaugula ndi magazi ake omwe. Baibulo linati ife tinapulumutsidwa ndi magazi a Mulungu. Kodi ino mumadziwa zimenezo? Ndithudi ilo limatero. Chabwino, wogulidwa ndi magazi ake omwe. Pakuti ine ndikudziwa ichi kuti ndikachoka ine idzalowa mimbuli yolusa pakati panu yosalekerera gululo, komanso za inu eni. Penyani munthu ameneyo amakhoza kuyang'ana pansi kupira pamenepo ndipo amachiona chinthu chomwecho chikubwera mwa inu eni. Adzauka anthu woyankhula zinthu zokhotakhota kuti adzapatutse ophunzira awatsate iwo zaka mtsogolo monga iye kapena gulu la amuna omwe akufuna kupanga bungwe ndi kutenga kupatulika ndi mzimu woyera kutali ndi mpingo ndi kudzaziyika izo pa mabishopu ndi mapapa ndi ansembe kuti iwo azikhala woyera ndipo osonkhana azikhala mwanjira iliyonse mwanjira yomwe iwo akufunira kukhalira, ndipo iwo nkumawalipira ansembe, ndipo iye aziwapempherera iwo kuti achoke ku gehena ndi china chilichonse monga choncho. Ndipo ndi chinikolai. Ndipo Mulungu anati, ine ndimadana nazo zimenezo. Sopano, tetserani. Ndiloleni ine ndione. Ndipo inu mukuti Mulungu anati iye ankadana nazo izo. Sopano, tiyeni tione ngati iye anatero. Koma ichi iwe uli nacho kuti iwe ukudana nazo ntchito za Nikolai zomwe inenso ndikudana nazo. Mulungu amadana ndi bungwe. Nkulondola uko. Sopano inu mukuona ndende zomwe iwo amati achite. Inu mukuona zomwe iwo anadzachita. Sopano tayang'anani kudutsa mu mpingo ngati iwo sakuchita zimenezo. Iye amadana ndi bungwe. Iye amene ali nalo khutu, muloleni iye amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Sopano mimbulu ya Paulo inali itasanduka chinikolai. Iwo anali kuyesetsa kuti apange unsembe monga unsembe wa ulevi womwe unali wachilendo kuchiphunzitso chachipangano chatsopano. Amen. Mawu akuti niko, mawu achigiriki akuti niko amatanthauza kugonjetsa, kulanda. Kulanda chiyani? Anthu wamba mzimu woyera. Kumujo tsamo mumpingo ambia Yesu ukitsidwa. Ndizi zindikiro ndizo tabwitsa pakati pa okhulupirira ndi kuika mwamuna wovoteledwa kuti akhale papa kapena wachithupithupi kadinolo. Kapena woyang'anira kumayesetsa kuti achotse mzimu woyera kuchoka kwa anthu amba ndi kupereka kwa dongosolo lotchedwa dongosolo loyera la anthu. Wayika iwo pa oyang'anira wamba osati kumawatcha iwo azibusa zomwe zimatanthauza olisha koma Atate. Zomwe Yesu anati musamutchule munthu Atate pa dziko lino lapansi. Mukuona chinthu choyipa chimenecho ndipo kodi ife tinachita chiyani? Oh, ngati ife tingaine ine ndikanakonda ndikanapanda kukhala ndi masiku onsewa ataunjikidwa monga chonchi. Ine ndikufuna ndidzatenge mawa usiku pa mutu wa 12 wa chivumbulutso ndi kudzakuonetsani inu mkazi wachiwerewere wachikulire uja atakhala pamwamba apo hule. Ndipo iye chifukwa chomwe iye anali chifukwa iye anali atachita ziwerewere ndi Mulungu ndipo amadzitcha yekha wa masiye ndiponso iye anali mayi wa achiwerewere mkulondola uko. Tsopano ife tikudziwa kuti uyo anali Roma chifukwa iye anali atakhala pa mapiri 7 ndipo chilichonse chimodzimodzi basi mwamuna mwa iye ndipo ndi namba la chirombo ndi zina zotero. Ife tonse tikudziwa zimenezo kuchokera kuziphunzitso zapitazo yemwe iye anali koma chinthu chomvetsa chisoni chake iye anali mayi wati mahule. Ichi ndi chiyambi cha iye pomwe pano kuyambira mu Roma ngati gulu la Khristu otchedwa a Khristu. Tamvetserani Mulungu andithandize ine kuti ndichitezeni zeni gulu la Khristu mu mpingo ngati uwu. Iwo anakhala ofunda ndi osanjanitsika ndipo anachokapo ndipo anakazikhazikitsira okha bungwe. Ndiyeno anazitumikiza zimenezo mu mbado wa ndima ndi boma ndipo boma ndi mpingo zinadzakhala chimodzi chiyani? Mpingo wa Chikhristu, mpingo woyera wa Katolika iwo unkatchedwa. Mawu akuti Katolika ndi mawuwo amatanthauza wa pa dziko lonse mpingo waukulu wa Chikhristu wa pa dziko lonse lapansi. Ndipo ankawatcha anthu omwe ankayankhula malilime ndi kufuwula ndi kuchititsa odwala ndi zina zotero ampatuko. Ndipo potsiriza pake anazipanga izo kukhala zovuta kwambiri mpaka aliyense yomwe anapezeka akupembedza mwanjira imeneyo anaponyedwa mu dzenje la mikango ngati savomereza Chikatolika. Izo zimachitika kwa zaka 100 onse awa kumbuyo uko zakuzunzika kumeneko koma mpingo umenewo sunafekonse inu simungathe kupha iwo. Mulungu anati iwo udzakhala moyo mpaka kumapeto ndiyeno iye adzaupatsa iwo korona wa moyo bwera kudutsa mu mibado imeneyo yakuzunzika. Ndiye potsatira kunadzabwera Martin Luther kuti adzapitirize mbado ndipo iye anadzaugwedeza mpingo pansi pakulungamitsidwa. Chinachitika ndi chiyani pamene Luther anafa? Iwo anaopanga iwo bungwe anaopanga iwo mpingo wa Chilutera. Iwo anapeza chiphunzitso pamene iwo anaopanga bungwe kodi iwo unachita chiyani? Anaupatsa iwo kubadwa kubwerera mu Chiroma kwachiwiri. Londola ndendende zitatero mzimu woyera unadzachoka mwa iwo ndipo Wesley anaziona izo ndipo Wesley ndi Whitfield ndi George Whitfield ndi anambira iwo ndi Asbury ndi ambiri a iwo anali azitsitsimutso zopambana. Iwo anali pulumutsa dziko mu tsiku limenelo. Iwo anali ndi chitsitsimutso mu mbali wa Philadelphia umenewo umene unapulumutsa England ndi United States nayenso. Iwo anali ndi misonkhano kumene iwo anathamangitsirira panja ndipo anatchedwa oyera odzigudubuza. Ina Methodist munali munachita zimenezo. Iwo anagwera padothi pansi pa mphamvu ya Mulungu ndipo ankaponyera madzi pa nkhope pawo ndi kumawagubiza iwo uko nkulondola ndipo iwo anagwedezeka mwa mphamvu pasi pake mpaka iwo anafika mpaka iwo anati iwo anali ndi kunjenjemera. Panali anthu amene amanjenjemera ndi kugwedezeka pansi pa mphamvu ya mzimu woyera ndi imeneyo mbiri ya kale ya Methodist. Kuchokera pamenepo kunadzabera ma Quakers ndiyena otero apa tsopano anela atazipanga hizo bungwe iwo anapanga Methodist hii Methodist ya chimidzi ndi mtundu uwu wa Methodist ndi mtundu uwu wa Methodist mpaka hizo zinafika potsika kwambiri mpaka anthu achi Methodist ankafuna kujotsa magazi kuchokera mabuku awo anyimbo apa usiku wina pa program ya television amayi anga anandiitana ine iwo anati ndi mbusa wa Methodist komwe kuno ku Indiana akuphunzitsa gwedemula mu mpingo anati ndizomvetsa chisoni kuti ife talephera kuona luso lokongolali lomwe likulowa mu mpingo ameneyo ndi mdyerekezi mwana naliwabodza kulondola sindikufuna kuti ndivulaze kumvelera kwanu koma mbale ndicho choonadi cha Mulungu ine kuli bwino ndikukwitsani pang'ono manjira iyi ndikukupangitsani inu kuphunzira lemba mwina mwake kuyanjana ndi Mulungu kuposa kudzatayika pa mapeto inu mukhoza kusandikonda ine tsopano koma tsiku lina inu mudzayika dzanja lanu mondikumbatira ine nkuti mbale Branham icho ndi choonadi ndiza pa pomwepa ndipo kupita kwawo muzimenezo ndikumene iwo izo zili pamenepa Baibulo linati iwo akanatsachira zimenezo ndiye kuchokera kwa Wesile ngati Wesile anachita zimenezo ndiye motsatira kunadza ku Pentecoste ndipo iwo anapeza kubwezeretsa kwa mphatso anayamba kuyankhula ndi malilime ubatizo wa mzimu woyera chimodzimodzi monga mbewu yachimanga imatuluka mthaka chinthu choyamba iyo imavunda imabweretsa masamba angapo ndiye izo inu muli ndi munda wachimanga inu mukuganiza samba limenelo limakula ndipo limadzapanga ngayaye choyamba ichi chinali chilutera ngayaye chinali chiyani icho Methodist Mungu chikondi cha babale uvangeli Mungu kumatulukapo kumapita kwa enawo bwanji ngakhale chilengedwe chimadzinenera mibado ya mpingo iyi a Methodist akutuluka muchisokonezo kapena ine ndikutanthauza achilutera akutuluka muchisokonezo a Methodist akugwedeza chikondi chawo cha babale ndi tsiku la uvangeli ndi tsiku la umishonari tsiku lalikulu umishonari kwambiri lomwe dziko silinalidziwepo linali nthawi ya a Methodist ndiko kulondola akugwedezapo Mungu wake chiyani chinachitika kunja kumeneko kuchokera ku Mungu uja munabwera mbewu yachimanga achi Pentecoste mbewu chimodzimodzi monga chinthu chomwecho chinadzalowamo osati tsamba osati ngayaye koma mbewu ndipo tsopano achi Pentecoste ali ndi dzuku pa mbewu zonsezo mpaka iwo inu simungayione mkomwe mbewuyo yakwana nthawi yoyeretsa izo amen kodi iwo anachita chiyani anachita chinthu chomwechomwecho chimene a Methodist anachita mmodzi anawapanga iwo kukhala gulu anati ndife a Assemblies of God mmodzi winayo ndife a Pentecostal Holiness mmodzi wina ndife a umodzi ndife a uwiri ndipo pati zochuluka za izi ndi zochuluka za izo mayi wokwera ngamira ya nthumbira imodzi kunsana nthumbira ziwiri nthumbira zitatu chilichonse alipo sikisite kapena sate kapena mabungwe 40 osiyanasiyana aiwo kodi iwo anachita chiyani anaziponya izo kubwerera mchiroma kachiwiri amabatizidwa mu ubatizo wa tchalichi cha Roma Katolika ine ndikufunsa wa chipentekosti aliyense kuti andionetse ine kumene aliyense mu Baibulo anabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ine ndikufunsa bishop aliyense kadinolo mphunzitsi aliyense kuti andisonyeze ine kumene izo zinamba zachitikapo anayamba achitapo kunja kwa mpingo wa Katolika ndipo Lutera anabweretsa izo limodzi ndi iye anabweretsa katekisima ndi china chilichonse kuchokera mmenemo a Methodist anapitilira nazo achi Pentecoste inu muyenera kuyira manyazi konsani bwererani kumawu mulape apo ayi Mulungu akuchotserani choyikapo nyalicho kwa inu kuwala komwe inu munali nako amen chabwino kuchotsapo mzimu woyera ngati mtsogoleri ndikuapatsa iwo dongosolo loyera la amuna ndikuyika iwo banthu wamba ndipo musamawatchule iwo abusa olisha ife timayenera kumatchedwa azibusa olisha mawu akuti mbusa amatanthauza koma bambo kadinolo bishopu wankulu kapena woyang'anira wankulu wonayo amadana nacho chinthu ichi ndipo Mulungu anavomereza izo m'malo mwawo ndipo anati ine ndimadana nazo izo nanenso chifukwa iye akukenera kukhala woyang'anira wankulu bishopu wankulu komanso papa iye amagwira ntchito ndi munthu aliyense pa yekha osati bungwe koma munthu Sobano, moda wita. Betra ni wamene ife tukufika kwa tseka. Ife tangotsa ndindime imodzina.
Here we have the dogma of Catholicism.
Aba ife tindiji punzito, chachi yambi, chachi katolika. Utumwi wolowezana. Ndiangada ama dziwa zimenezo. Utumwi.
Now the Catholic says that the Pope today is the successor of Peter.
Sobano, akadoliga, ama nina kuti, Papa lero, diolo wa malo wa Petulu. Utumwi wolowezana. Kulibeko jindu jote locho. Kwa ni chilako loko chanu cha jitubitupi cho gonana. Chiribanji, zinateka wanji kuliye saundi ya kwa wawiro nsewo. Abado ndiba mboera, ndiba yoera. Ndiba mozi wa iwo, ndi mkristu, ndiba winayo, ndi ngeregezi. Izo zinateka wanji, kifuka chimo, ndi chimo. Ndiba kugonana, ndi kugonana. Koma Mulungu, ndi ama bereka kubadwa. Mulungu, ama risanga ife kujogera kumaziko, aziko. Kodinu, mumadziwa zimenezo, ligidani paka ife, tizafike wawerenga azambiri ya kare hawa, nipa mudzaone mumwe irini asi, mumwe iye amaperekera matamando kwa Mulungu, chifukwa wamusankha iye, asanekidwe maziko adziko. Mume kuti mati noera uyo, ndi wonsawo, akuma mupatsa iye matamando. Mulungu, matamando, anati, chifukwa, ndipo akuyankhula za iye kuti, iye anasankhidwa asanekidwe maziko adziko lapansi. Nilolemba. Abala meneo, analipa nzere ndi Mulungu. Koma mpingo wakale wakuda uu, unabwera kudutsa muzaka 1500 za mibado ya ndima. Anajijiditsa mwae chintu chonsecho, ngati nyari ikufuka, kujiditsa kungu kuwala. Koma kudzakala kuwala muntawi ya kumadzulo, ambuya anatero. Loweza na kwa utumi, mozi pambuyo banzake, papa mozi, ndipo iwe, uye nera kukala munzere kwa mapapa. Iwe osa na kale papa. Oh, my. Nizo za mkutu. Antu wamba. Osa di oyera. Antu olunga makoma. Lolani. Ansembe. Awapepelele iwo. Ndiku watu utsa iwo. Kumachimo hao. Kuwakurugira. Machimo hao. Kulibida ndarama. Kutalape. Aji protestanti na oso. Ama jina zomwezo. Iwa ama yesetsa. Kutakale. Ama asisita. Kusao kumsana. Ndiku makala monga zikolo nselabansi. Ndiku iye. Sazi wazo juruka. Za Mulungu. Kukwasa mama iye. Ama zimira. Ama olola iwo. Kurazi kala mpingo wake. Ndiku mawacha iwo. Pamembala mpingo wake. Ndiku alola iwo. Kutakale menemo. Ndiku manina kwa iwo. Kuti iwo. Ndiku pulumutsidwa. Mwema iwa ataza kumuditsidwire batsiku limene ngati iwo sana bado matsopano wopanda nzimo era iwe watayika palibe munthu anganene Yesu ndi Kristu koka mwanzimo era pingo na ku Efeso suna nyengedwe ndi malankhulidwe opukutidwa wa alunta. Iye, iwa nkadena nazo izo, iwa sana nyengedwe, iwa kudziwa, mpingwa ona, sunari. Vumbulu tzola boza, lome antuawa, analinalo, loche da chinikolai, lome sirima girizana, ndima uwa Mulungu. Diuze nine, koma inu, muna ona kwa nsembe, alibakulapa. Zikupunzi tzidwa mu Baibulu hapa. Kwa dinu, muna ona kwa kuti, kukonga, kukupunzi tzidwa mu Baibulu hapa, kuti dijikurukiro, chachimo. Ndi bari wamena inu, mumona bari yense, akubati zidwa, muzina la atate, mwana, ndinzi moera, kuchikurukiro, chachimo lanu. Kwa dinu, muna ona kwa kuti izi, zobele kazanjala manjala chianjano, ndikulemba zina lao babuku, lampingo, menemu. Kwa dinu, muna zona kwa pati zindu sonsezi, ijo ni chiani, ndi usembe kapena kusa yame sari limozi ndi mau ndiwa iwo ndi achi Nikolai ndiwa Mulungu anati ina ndi madana nao bolela ni kumau oh ndizo ine ndi kudziwa kuti zimenezo ndizo limba bale koma ine ndilibe choyankhira kwa Yesu kukangana ndiye vumburutso raboza losagwirizana ndi mau koma anawatcha iwo aboza atumwi aboza aneneri aboza. Koma mpingo ona, unagwiritsitsa kuchiphunzitso choyambirira cha Paulo oyera. Ndi ubatizo wa nzimu oyera. Ndizi zindikiro zikutsatirapo ndi kutsimikizira mawu amene Paulo ankaphunzitsa. Amen. Ndionetseni ine pamene Mulungu anatsimikizirapo konse mawu akukonkha. donetseni ine pamene Mulungu adzatsimikizire konse ndi kubweretsa kuyankhula malilime ndi zinthu zazikulu pongogwirana chanza ndi abusa wina kwake ndi kulemba dzina lanu pa bukhu ndipo nkumatafunabe kusuta kumamwa manena mabodza mapando amakadi kusangalala pang'ono kupita chifundo ameneyo ndi mneneri wa chithupithupi wabodza mzanga inde bwana njira ya Mulungu ndi yachiyero mulole chichidziwike kwa membala aliyense pano wathupi la Khristu mpaka inu mudakhala moyo wachiyero Mulungu amakana nsembe yanu nsembeyo iyenera kuperekedwa ndi manja oyera ndizo kulondola wansembe wamkulu asanalowe mkomwe kuti adzapereka nsembe iye ameyenera kukhala oyera ndi wodzipereka ndi wodzozedwa ndipo atanunkhiritsidwa ndi chilichonse asanayende mkomwe mukukhalapo kwa Mulungu kuti akapereke nsembe mkulondola uko ndiye iwe ungathe bwanji kupita kunja kuno ndi kukanama ndi kukaba ndi kukangana ndi kumamenyana ndi anansi ako ndi china chilichonse ndi kumapitirira momwe inu mumachitira ndiyeno nkubwera mmenemo ndi kudzati ambuye Mulungu matamando kwa Yesu haleluya anthu amati ine ndikuwaona iwo akuyankhula malilime zimenezo sizikutanthauzabe kuti ali ndi mzimu oyera ine ndimamva iwo akufula zimenezo sizimatanthauzabe kuti iwo ali ndi mzimu oyera mzimu oyera ndi moyo baibulo linati mvula imagwa pa nthaka nthawi zambiri kuti ikakonzekeretse izo ndi kuziveka izo chomwe izo zinakonzekerako Ahebri 6 koma minga ndi nthula zomwe zatsala pang'ono kukanidwa zomwe matsiriziro ake ndi kuotchedwa dzuwa limawala pa olungama ndi osalungama mvula imagwera pa olungama ndi osalungama mvula imabwera kudzapanga mbewu ya tirigu ife tizitcha izo ndi udzu uliwonse omwe uli mmunda ngati tirigu akumva ludzu ndiye kuti udzu uli ndi ludzu ndipo mvula yomweyo imathirira tirigu imathirira udzu nawonso tirigu wang'ono wakale amakweza mutu wake ndi kufuula ambuye alemekezeke haleluya haleluya ndine wangwanda kuti ndalandira mvula iyi udzu wang'ono udzafuula ulemekero kwa Mulungu Mulungu alemekezeke haleluya ndine wangwanda kuti ndalandira iyo koma ndi zipatso zawo inu mudzawazindikira iwo uko mkulondolo ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo ndime ya 7 ndiyeno ife tikutseka uwu ndi wotsiriza wa mbado wa mpingo tsopano ife tichedwa ndi pafupifupi maminiti 5 kapena 10 miniti yokha iye amene ali nalo khutu muloleni iye amve chimene mzimu akunena kwa mipingo kwa iye amene agonjetsa ine ndidzampatsa kuti adzadye za mtengo wa moyo umene uli pakati pa paradaiso wa Mulungu tsopano tayang'anane abwenzi umu ndi mmene inu mumagonjetsera choyamba inu mumayenera kugonjetsa kenako inu mukhoza kudya chipatsocho ndi wogonjetsa inu mukukumbukira usiku wina kuphunzitsa kwathu usiku watha yohane ameyenera kulowa mu mzimu iye asanaone kalikonse ndipo inu mungakhale bwanji nkumati ngati yesu wa baptisti ine sindipita kuti ndikamumvetsere iye ngati yesu wa presbiteria ine sindipita kuti ndikamumvetsere iye ngati iye saphunzitsa ndendende zomwe mpingo wanga umaphunzitsa ine inu simugonjetsa inu simunalowebe mu mzimu apobe inu nonse mwatuluka mudongosolo mulowe mu mzimu ndikuti ambuye yesu ine ndimakukondani inu tsopano ndiululireni ine chilichonse chimene inu mukuona kuti ndichoyenera mungochibweretsa icho kwa ine zikatero ndinu zikatero zikukuyenderani bwino ndiko kulondola zindikirani katatu baibulo likuyankhula za mtengo wa moyo mu Genesis katatu mubukhu la chivumbulutso tsiku lina ife tinali nazo izo mukukumbukira la Mulungu dzulo chokhacho mdyerekezi amadana ndi chidutsa chilichonse chalemba chomwe chilipo koma iye amadana moyipitsitsa Genesis ndi chivumbulutso iye amamenyana ndi Genesis chifukwa chakuvomerezeka kwake chifukwa iye amafuna kuti awapangitse anthu akhulupirire kuti izo sizinali chomwecho Genesis sanabwere mwanjira imene Mulungu ananenera kuti iwo anachitira panali china chakenso chomwe chinayambitsa chilengedwe ichi ndi chinthu ndipo iye amamenyana nalo ilo mwanjira imeneyo ndipo iye amawatengera anthu kutali ndi chivumbulutso chifukwa ilo limawulula Yesu pokhala Mulungu ndipo iye pokhala mdyerekezi ndipo iye waonongedwa. Ndipo ulemelero wa mpingo oyeretsedwa wopita kwawo kwa Mulungu ndi chiwonongeko cha mneneri wonyenga ndi onse amene amanama ndi kuchita chilichonse adzaponyedwa mu nyanja ya moto. Ndi zosadabwitsa kuti Iye amawasunga iwo kuti ali ndi iwo, koma kumbukirani, malo onsewa amalangula za mtengo wa moyo mu paradaiso. Tsopano tiyeni litenge izi miniti yokha. Ndipo tsopano mtengo Yohane Woyera mutu 6, ngati inu mukufuna kulemba izo. Yesu anati, Ine ndine mkate wa moyo. Tsopano kumbukirani. Tsopano ife tigwiritsa ntchito mizati iwiri iyi ngati yophiphiritsira apa. Chotero basi tisanatseke tsopano. Tsopano kudzanja langa lamanja kuli mtengo munda wotchedwa mtengo wa moyo. Kudzanja langa lamanzere kuli mtengo munda womwe umatchedwa mtengo wa chidziwitso. Ndiyangati akudziwa kuti Baibulo ndimanena kuti pali mtengo wa moyo ndi mtengo wa chidziwitso. Tsopano munthu ankayenera kuti azikhala moyo ndi mtengo wa moyo uwu, osati kuti aziukhudza mtengo wa chidziwitso. Nkulondola uko. Ndipo nthawi yoyamba yomwe Iye anawugwira iwo, Iye anadzilekanitsa kwa Mlengi wake. Iye anataya chake chiyanjano chake ndi Mulungu pamene Iye anatenga kuluma kwake koyamba kwa chidziwitso. Tsopano talingalirani molimba tsopano. Ndipo inu mukulemba zolemba zanu, ine ndikupatsani nthawi kuti muthe kuzipeza izo, chifukwa ine sindikufuna kuti muphonye izi. Yesu mu Yohane Woyera 6, iwo anali kumwa kuchokera pakasupe. Ndikumaponyera mwamba manjawo ndikumachita nyozo pamenepo kuti makolo awo ankamwa kuchokera ku thanthwe la uzimu ndi zina zotero. Iye anati, ndine thanthwe limenelo lomwe linali mchipululu. Ndipo iwo anati, apa inu mukunena kuti munalipo asanakhalepo Abrahamu, ndipo ndinu bambo wosadutsa zaka 50 zakubadwa. Ndipo inu mukunena kuti inu munamuona Abrahamu. Ife tazidziwa zimenezo tsopano kuti ndinu wa misala, ndinu njerekezi. Ukuona? Iye anati, asanakhalepo Abrahamu, ine ndine. Ine ndine anali muchitsamba ndi Mose, chitsamba choyaka. Ine ndine. Asanakhalepo Abrahamu, ine ndine, osati ine ndinali. Tsopano anthu inu amene mumati masiku azozizwitsa anapita, inu muyenera kulipanga lemba limenelo kuti liziti, ine ndinali wamkulu, ine ndinali. Mugona? Osati ine ndinali kapena ine ndidzakhala, ine ndine. Ndizo nthawi zonse Iye ndi wamuyaya. Mawa kuti ine ndine ndi wamuyaya mbado wawo wonse nthawi zonse. Muzoyeka ponyati 7 za golide zonse, mpingo uliwonse, malo aliwonse, mtima uliwonse, ine ndine. Osati ine ndinali kapena ine ndidzakhala, ine ndili pakadali pano monga ine ndinali nthawi zonse. Mukuona? Nthawi zonse ine ndine. Iwo anati, makolo athu ife sitikukudziwa iwe, ife tikudziwa kuti ndiwe njerekezi. Anati, makolo athu ankadya mana mchipululu kwa zaka 40. Ndipo Yesu anati, ndipo iwo aliyense wa iwo anafa. Kulondola uko, iwo onse anafa, koma ine, oh, ine ndine mkate wa moyo wochokera kwa Mulungu mwamba. Ngati mkate wa moyo, ngati munthu adya mkate uwu sadzafa konse. Kodi munthu uyu apereka thupi lake kuti tidye? Iwo anati, tsopano Iye wachita misala, zoonadi ndithu. Mtengo wa moyo unali wochokera ku mtengo wa moyo kumene iwo anali kudya, kuchokera mmunda wa Edeni. Iye anali mtengo wa moyo. Tsopano ngati mtengo wa moyo unali munthu, ndiye mtengo wa chidziwitso unali munthu. Tsopano nenani kuti serpenti analibe mbewu. Ngati moyo umabwera ndi mwamuna, imfa imabwera ndi mkazi. Chabwino, Iye anali mtengo wa imfa. Mwansanga pamene mmodzi uyu anamuyipitsa Iye chimene Iye anachita serpenti, Iye anati, serpenti wandinyenga ine. Uko mkondola, osati njoka. Iye anali wochenjera kwambiri pa zinyama zonse. Iye anali pakati pa chimpanzi ndi munthu. Mbewu ya nyama singalumikizane ndi mkazi, singachite zimenezo. Koma munthu uyu anali, Iye anali cholumikizira chotsatira kwa icho. Ndipo Mulungu anamuyikira tembelero loterolo pa Iye. Iye anamubwezeranso Iye kuti abwerele pa mimba pake ndi opanda miyendo ndipo anachotsa fuka lililonse mwa iye ndipo analisintha ilo kuchokera kuchilichonse chonga munthu. Sayansi imayesetsa kuti ikachikumbe icho munda. Zimenezo zinabisika muzisinsi za Mulungu mkati mwa paradaiso wa Mulungu. Ndilimenelo vumbulutso lanu. Iye anabala mwana wake wa mamuna woyamba yemwe anali Kaini kulondola uko mwana wa Satana. Mwana wa Satana ngati iwo sanatero kodi chimenecho kodi woyipa uja anachokera kuti anachokera mwa Adamu yemwe anali mwana wa Mulungu anachokera kwa Ngerekezi abambo wake ndipo anamupha wakupha woyamba anali Ngerekezi mwana wa Ngerekezi. Tapenyani zomwe zinadzachitika zitatha zimenezo. Penyani mzere wa Kaini kudutsa mpaka musi kupyera mbado uomwe unatsatira pambuyo pa Kaini mmodzi aliyense anali wa sayansi ndi amuna wotchuka. Kawerengeni Baibulo iwo anamanga manyumba iwo amagwiritsa ntchito zitsulo ndipo iwo anali wa sayansi koma aliyense mwe anabwera kuchokera kwa Seti chimene abera anafa choyimira cha Yesu anafa ndipo abera anafa ndipo Seti anatenga malo ake. Imfa kuyikidwa manda ndi chukitsiro kuchokera kwa iye kunadzabwera alimi odzichepetsa olisha nkhosa anabwera chotsika kudutsa zimenezo. Tsopano Yesu anati makolo anu anajamana mchikululu ndipo iwo onse anafa koma ine ndine mkate wa moyo umenewo mkate wa moyo wake uti kuchokera mu Edeni kuti munthu akadya mkate uwu asafe konse. Tsopano Mulungu anayika ngelo kuzungulira mtengo wa moyo umenewo kuti aziutetezera iwo kuti pasakhala aliyense woti aukhudze iwo pokhapokha iwo adye mtengo umenewo ndi kukhala moyo kwa nthawi zonse mkulondola uko chifukwa iwo amenera azipitilira pa mtengo uwu ndi kumafa. Mkulondola uko chifukwa nthawi yonse imene iwo amadyaza iwo amafa ndipo mwatsimikiza basi monga momwe inu mumafa chifukwa mwadyaza mtengo wachidziwitso. Tsopano tiyeni tiyang'ane pa mtengo wachidziwitso umenewo. Tsopano taonani zimene iwo unachita. Tsopano tiyeni tione zimene iwo wachita chinthu choyambilira. Tiyeni tione izo chabwino. Tiyeni tione chimodzi chomwe iwo unapanga onga wa mfuti iwo umapha anzathu uko nkulondola kuphana wina ndi nzake ndi onga wa mfuti kuchokera pa mtengo wachidziwitso. Chotsatira chomwe ife tapanga man tiyeni tione ife tinapanga galimoto kuchokera ku mtengo wachidziwitso umenewo iyo imapha anthu kuposa momwe onga wa mfuti umachitira. Tsopano ife tili ndi bomba la hydrogen. Mulungu samaononga kalikonse munthu amadzionanga yekha ndi chidziwitso chake koma onse amene ali a Mulungu Mulungu adzaukitsanso iwo. Mulungu samataya chilichonse. Yesu ananena chomwecho ndiko kulondola iye amene adya mkate uwu ali nawo moyo wa muyaya ndipo ine ndidzamuukitsa iye kachiwiri tsiku lomaliza ndilo lonjezo lake. Tsopano Mulungu iwo ali patsogolo kwambiri akudya pa mtengo wachidziwitso ndipo akumafa koma mwansanga iwo akanangofika ku mtengo uwu iwo akanakhala ndi moyo kwa nthawi zonse. Chotero tsopano m'malo mwa angelo kunja uko akualetsa iwo kufika ku mtengo uwu ali kunja uko akualondolera iwo kuti apite ku mtengo uwu. Angelo a mipingo isanu ndi iwiri wabwezera iwo ku dzina la Yesu Khristu yemwe ali mtengo wa moyo womwe ukuyima mu paradaiso wa Mulungu. Mai ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa zimenezo mtengo wa moyo ukuyima mu paradaiso wa Mulungu kuti inu mukamudye iye ndi kukhala mwana wa mwamuna ndi wamkazi wa Mulungu ndi kukhala ndi moyo kwa nthawi zonse. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Mbale mulongo tsopano ine ndili ine ndithudi ndatero ine ndakudulani inu ndakupwerekani inu ine sindimatanthauza kuti ndichite izo chomwecho mukuona Mulungu akudziwa zimenezo koma ine ndiyenera kuchita izo mwanjira iyi kuti ndikuloleni inu muone kumene ife tili. Ine sindikukhulupirira kuti ife tatsala ndi nthawi yambiri yoti tizikhalapo. Ine sindikuyesera kuti ndikupangitseni inu kuti sindinu akhristu chifukwa ndinu abungwe sizimenezo ayi anthuwo amapezeka muzochitika zosawakhudza Iwo samadziwa zoti achite zonse zimene makolo awo akhala akuchita nthawi zonse ndi kupita kukajoina chalichi ndi zinthu. Koma mbale, chinthu chimodzi ife tisananyamuke, ndiloleni ine ndipange chobwereza chimodzi ichi. Mnenera anati, kodi inu mumakhulupirira aneneri? Baibulo linati tiziwamvetsera iwo. Mnenera anati idzafika nthawi yomwe sipadzakhalanso usana kapena usiku. Koma lidzakhala ngati tsiku la chimbuzi. Koma mu nthawi ya kumadzulo, dzuwa lisanalowe kumene, kudzakhala kuwala mkulondola uko. Tsopano, taonani zomwe ife takhala nazo. Tsopano, tiyeni tingoyang'ana. Dzuwa limapanga bwanji. Dzuwa limatulukira kuti bwamalo kumawa. Mkulondola uko, ilo limakolowa kumadzulo. Ine ndikanakonda ndikanakhala ine nditenga mapu mawa usiku. Ndikudzakuonetsani inu. Pamene mzimu oyera unagwa mu Yerusalemu, iwo anapanga chirembo cha ngwiro cha 80 njira yake. Iwo ukupita molunjika kumene kudutsa mu Ireland, kubwerera nkudzazungulira, kudzawoloka ndi kudzabwerera ku gombe la kumadzulo. Ndikudzagweranso komweko. Chirembo cha ngwiro cha 80 koma uthenga unapita. Tsopano chitukuko chayenda limodzi ndi dzuwa. Ndiyangati akudziwa zimenezo. Inu mwaphunzitsidwa zimenezo ndipo mukuzidziwa zimenezo. Chitukuko chakale kwambiri chimene ife tili nacho ndi China. Ndiyeno kuchokera kumeneko icho chinadzawoloka mpaka kumawa. Ndipo pamene mzimu woyera osati DZUWR koma MWRNR, pamene dzuwa DZUWR liyamba kuwala kudzera muchifunga ndi nkhungu za usiku, zilibe kanthu kome mbewu ili iyo idzakhala moyo. Chifukwa moyo wa zomera wonse umakhala moyo ndi dzuwa. Ife tikudziwa zimenezo. Inu mukhoza kutsanulira konkire pa chidutswa cha udzu. Ndipo chilima chotsatira, udzu wonenepa kwambiri uli kuti kumapeto kwenikweni kwa konkire. Chifukwa chiyani? Ndi moyo umenewo pansi pamenepo. Inu simungakhoze kuubisa moyo weniweni. Moyo waung'ono umenewo mwansanga iwo ukangodziwa kuti dzuwa likusamba modutsa pamenepo, iwo umakwawa mozinyolola kwa theka la mdadada wa munzinda. Mayenda mozungulira pansi pa konkire imeneyo mpaka iwo umatha kukweza mutu wake mwamba mumlengalenga ndi kumapita ukulemekeza Mulungu. Inu simungakhoze kuubisa moyo ndiko kulondola moyo. Pamene inu mabadwa mwatsopano, inu simungakhoze kuubisa iwo. China chake chimayenera kulira pamene iwe wapeza moyo. Tsopano zinthu zonse zomwe zafa tsopano ndi mbewu zazing'ono zimaphulika nkutseguka, zamkati zimatulukapo ndipo ndiyakufa. Koma moyo ulipo mmenemo. Tsopano pamene dzuwa liyamba kuwala muchirimwe, maluwa ang'onoang'ono amatuluka ndipo chilichonse chimakweza mutu wake mwamba aponso kutuluka kuchokera pansi pa zibanthu, kutuluka kuchokera pansi pa zipinga, kuchokera pansi pa miyala. Izo zimaukanso ndi kukhala moyo kachiwiri. Mkulondola uko chifukwa DZUWR likuwala. Tsopano tsiku lina MWRNR adzawala, yemwe ali woyambitsa moyo wa muyaya. Ndipo chilichonse chomwe chameretsedwera kwa iye kwa moyo wa muyaya, iye anati ine ndidzachiukitsanso icho mu tsiku lomaliza. Inu mukuona zimene ine ndikutanthauza. Moyo wa muyaya udzaukitsidwa mumasiku otsiriza. Ngati iwo adzakukwirirani inu munyanja, kapena iwo atenge thupi lanu ndi kuliponyera ilo kumphepo zinayi za dziko lapansi, Mulungu adzaukitsa iwo mutsiku lotsiriza. Ngati inu muyenera kudzaza mimba ya mkango wa njala, kapena kupita mayenje a moto omwe angatenge zonse mafulusa 16 ndi kuwala kwa dziko, ndipo chilichonse kuzichotsa mwa inu, Mulungu adzazukitsa izo tsitsi kumene la mutu mwanu limawerengedwa. Amen. Mulungu adzalukitsa ilo. Tsopano taonani apa. Tsopano ngati munthu aliyense amafa mwamkazi, ndiye kuti munthu aliyense amakhala moyo mwa mwamuna. Kutenga koza mkazi mu moyo wa mtundu umenewo, inu mukudziwa kuti inu mudzafa. Palibe njira yotuluka mu izo, inu mudzafa. Ndipo motsimikiza basa amene inu mukunyaza iwo, inu mudzakhala ndi moyo. Palibe njira yotulukira mu izo, inu mukuyenera kukhala ndi moyo. Amen. Ngati iwo umabereka imfa yeniyeni, uu umabala moyo weni weni ndiyo njira yokhayo yomwe inu mungakhoze kulandilira izo ndi kukhala ndi moyo tsopano unenera ananena kuti kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo tsopano taonani iye anati padzakhala tsiku lomwe lidzakhale la chimbuzi silimadzatchedwa usana kapena usiku lili ngati la mitambo la chifunga tsiku lozizira komabe mwana akupereka kuwala mwamba mwachifunga ndi mitambo ndi zina zotero mwana akupereka kuwala izo zimapereka kuwala kokwanira inu mukhoza kuyendamo ndipo inu mukhoza kuona momwe mungayendere ndi zina zotero komabe ilo silowala tsiku lokongola mukuona tsopano palibe mkomwe chomwe chingakhale moyo mu tsiku limenelo ngati inu mungadzale chilichonse komwe dzuwa sili kumenya izo zimapirimbira sikulondola kumeneko inu alimi mukudziwa zimenezo mukayika chimanga mu mthunzi kapena pena pake mupenye zimanyalitsa icho redi yoyenera kudziwa zimenezo ndi tirigu wako inu mukakayika iyo kumeneko ndipo ngati muli ndi chilimwe choyipa kozizira ndi mvula iyo imanyala chabwino ndilo limene lili vuto ndi mpingo kudutsa mibado iyi iwo wanyalitsidwa ndi zipembedzo kuyika dzina lanu pabuku ife tinali nako kuwala kokwanira kuti tidziwe kuti kuli mulungu ndine wogondwa ndi zimenezo ife tinakhala ndi kuwala kokwanira kuti tidziwe kuti kuli khristu kuli chiyeruzo chimene chikubwera ife tinakhala nako kuwala chotero ife tinayika mayina athu pa mabuku ife tinagwirana chanza ndi abusa ndi zina zotero ndipo timachita zimenezo chabwino koma tsopano ndi nthawi ya kumadzulo tsopano chitukuko chabwera kuchokera kummawa mpaka kumadzulo ndipo tsopano ife tili kugombera kumadzulo ife titingapitilirenso patsogolo ife taoloka ife tabwerera kummawa kachiwiri ife sitingapitilirenso patsogolo ife tili kugombera kumadzulo tsopano baibulo linati mu nthawi ya kumadzulo kuwala kudzafika tsopano ndi mtundu wanji wa dzuwa limene limawala mu nthawi ya kumadzulo kodi ndi dzuwa losiyana ndi lomwe limatuluka mmawa ndi dzuwa lomwelomwelo mkulondola uko chabwino ndiye kodi mulungu analonjeza chiyani tsopano ife tifika kwa izi tigwire izo pansi pomwe apa mu mbado uno baibulo linanena chomwecho ine nditsimikizira izo mibado ya mpingo iyi pamene ife tikupitilira kuti mu nthawi ya kumadzulo kudzabwera kuwala kumene kudzatulukire kumadzulo komwe kuti kudzabwezeretse dzuwa la chilungamo kachiwiri ndi machiritso mapiko ake ndipo zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa zomwezo zomwe zinkachitika kumbuyo kuno kummawa zidzachitidwa chakuno kumadzulo ndi kutsamira kwina kwa mzimu woyera mu tsiku lotsiriza
In the evening time, the path of glory you will surely find in that waterway. It's the light today buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Amen.
Oh, it shall be light. In the evening time, that path of glory you will surely find.
Yes.
In this waterway is a light today buried in the precious name of Jesus. Amen. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. Those evening lights have come.
Chinthu chomwecho chimene Petro ananena mulole zidziwire kwa inu kuti Mulungu wamupanga Yesu yomweyo amene inu munamupachika zonse Ambuye ndi Khristu. Labani wina aliyense wa inu iye anatero ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Ndiloleni ine ndikuwuzani inu china chake. Monga ine ndinali kuyankhulira tsiku lina za malangizo akamwedwe a dokotala. Anthu samakonda kutsatira malangizo akamwedwe a dokotala. Ngati iye ali ndi mankhwala omwe angachiritse matenda ako ndipo iwe nkulepheranso iwe nkukana kuti umwe iwo ilo si vuto la dokotala kuti iwe umwalira. Ayi bwana, ilo ndi vuto lako chifukwa iwe wagana kuwamwa iwo. Ndipo tsopano ngati adokotala alemba malangizo akamwedwe, ndipo iye ndipo iwe nkutengera malangizo akamwedwe amenewo kupita nawo kwa dokotala wabodza, ndipo iye nkuika china chake menemo chimene sitikuyenera kukhala menemo, icho chingakuphe iwe aponso. Mkulondola uko dokotala ameneyo anaphunzira zimenezo mpaka iye amadziwa kuti pali malangizo akamwedwa amenewo ochuluka kwambiri omwe amakhala chiphe kupha nsikidzi zimenezo zomwe ziri mthupi lanu. Ndipo muli katemera wokwanira amenemo wokhoza kusokaniza chiphe kuti icho chisakupheni inu. Ndipo izo ziyenera kukhala pa mulingo. Ngati muyika katemera wochuluka kwambiri, izo sizingamuthandize wodwalayo. Mukaika chiphe chochuluka kwambiri, icho chidzamupha iye. Izo ziyenera kukhala pa mulingo. Funso linali, kodi kulibe kwa mvunguti ku Giliyadi? Kodi kulibe kwa singanga kumeneko? Anatero mneneri. Ndiye nchifuka chiyani matenda mwana wanga wankazi sakuchiritsidwa? Chavuta ndi chiyani ndi mpingo? Chavuta ndi chiyani kuti tili ndi matchali chambiri odwala? Chifukwa takhala tili ndi azamankhwala ena abodza amene amapereka malangizo akamwedwe molakwika. Ndiko kulondola, iye sananene konse Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Iye kodi malangizo akamwedwewo anati chiyani? Apa pali Petulo, ndi angati akudziwa kuti iye anali ndi mafungulo akufumu. Yesu ananena chomwecho, kodi iye ananena chiyani? Mwakuyankhula kwina, iye ali ndi cholembera cha inki cha malangizo akamwedwe. Pamene iwo anamva izi zonse zikufalitsidwa ponseponse, iwo anali akukuwa akufula akuyankhula madilime ndi kumakhala ndi nthawi yoteroyo. Ndipo iwo anati, anthu awa akuta vinyo watsopano. Petro anati, awasana kuti vinyo watsopano monga mene inu mukuganizira, kuona kuti ndi ola lachitatu la tsiku. Koma ichi ndi chijachi chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweri. Izo zidzachitika mu tsiku lotsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga panofu onse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndi pa azakazi anga ndi antchito anga ine ndidzatsanulira za mzimu wanga. Ndipo iwo adzanenera, ndipo ine ndidzaonetsera zizindikiro miyamba kumwamba ndi kupansi, moto ndi utsi ndi mthunzi. Ndipo kudzachitika kuti yense amene adzayitana pa dzina la Ambuye sadzatero, adzapulumutsidwa. Ndipo komanso iye ananena zokhudza Davide, iye anati mbadwa Davide anazioneratu izo. Ndipo iye anati, wonjezera apa mnofu wanga udzapuma mu chiyembekezo, chifukwa iye sadzausiya moyo wanga ku Gehena. Komanso iye sadzalola oyera wake uyo kuti aone chivundi. Ndiloleni ine ndiyankhule nanu momasuka abale za mbadwa Davide. Iye anamwalira ndipo anayikidwa manda, ndipo manda ake ali ndi ife mpaka lero, mwaona. Koma iye pokhala mneneri anaona chukitsiro cha Khristu. Mulole izo zidziwike kwa inu kuti Yesu uyu amene inu munamupachika ndi manja authakati, Mulungu wamupanga iye kukhala zonse Ambuye ndi Khristu. Pamene iwo anamva izi, iwo analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati, amuna ndi abale, kapena dokotala Simoni Petro, tilembereni ife malangizo akamwedwe. Kodi ife tizichita motani izi? Ife tikufuna mankhwala tchimo. Oh, tsopano mpenyeni iye zomwe iye ananena. Tsopano inu mupeze kumene mipingo iyi inachoka pa njira. Iye anati, ndichitani miniti, ine ndilemba malangizo akamwedwe. Ndipo iwo adzakhala malangizo akamwedwe amuyaya. Iwo adzakhala kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ndingakhale wochuluka omwe Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Kodi iye anati chiyani? Iye anakonza motani izo? Monga Katolika amachitira izo? Monga Baptist amachitira izo? Monga Methodist amachitira izo? Mmodzi aliyense wa iwo waongezera china chake kapena wachotsapo china chake kwa iwo. Monga i Pentekoste, iwo anaongezera kapena anachotsapo. Koma kodi iye ananena chiyani? Labani wina aliyense wa iwo ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Malangizo akamwedwe amuyaya ndi a inu ndi ana anu. Izi zidzakhala za mpaka mu mibado yonse ya mpingo. Aperekeni iwo kwa aliyense wa iwo. Oh Mulungu, yeretsani manja anga, yeretsani mtima wanga Mbuye, mulole ngati izo zingatengere mzanga aliyense mwine ndili naye. Mundilole ine ndipereke malangizo akamwedwe mwemea dokotala anati ndizipetekera iwo. Ndi chifukwa chake inu muli ndi mipingo yambiri yakufa, mamembala ambiri akufa, inu mukuwonjezera katemerayo ndipo mukuchotsa zambiri pa iwo mpaka malangizo akamwedwewo sali imene akuyenera kukhalira nkomwe. Iwo sangachilitse nkomwe chilichonse, kugwira na chanza ndi kujoina matchalichi ndi kukonkha. Oh chifundo, zimenezo simalangizo akamwedwe, izo ndi imfa. Ngati ine mukufuna moyo ndipo mukufuna mzimu woyera, mutsatire zimene Mulungu anati muzichita. Mutenge malangizo akamwedwe, ndizo ndendende momwe Iye ananenera. Musamawonjezere kwa iwo kabena kuchotsera kwa iwo. Ndiye apa pakubwera chivumbulutso, pomwepo ndipo akuti aliyense amene adzachotsera kabena kuwonjezera yemweyo adzachotsedwa gawo lake kuchoka mu bukhu la moyo. Oh my, ameneyo ndiye dokotala wankulu. Oh ine ndimamukonda Iye, sichoncho inu? Oh, wambado wa ukulu uja, wambado wa Efeso, pamene mpatuko uwu unangoyamba kulowa mkati kuti ukapange mabungwe, ndipo azibusa ndi madikoni kapena osati madikoni koma abusa, osati azibusa koma makadinolo, mabishopu, mapapa, woyang'anira mpingo, kumawuza mzimu woyera, kumawuza mpingo. Tsopano inu simungakhale nazo izo muno, pana ndi ndani muli monse? Petro anafunsidwa zimenezo nthawi ina, anati inu simungamalalikirenso mu dzina la Yesu, inu mutha kulalikira ngati inu mukufuna kutero koma osati mu dzina la Yesu. Oh, mdyerekezi amadana nalo dzina limenelo. Petro anati kodi ndizoyenera kwa ine kuti Bible linati. Petro anadzazidwa ndi chipembedzo. Oh, aha, mzimu woyera anati dikirani ine ndipita ndikamuone woyang'anira wankulu kuti ndikaone zimene Iye angandiuze ine kuti ndizichita pa izi. Ndiloleni ine ndikuuzeni inu, kodi inu mumadziwa kuti Assemblies of God ali ndi wopima ubongo woti aziwaweruza ndi kupita kukatenga missionary awo kupita nawo kwa wowapima ubongo kuti akaone ngati munthu ameneyo ali wokhoza kukhala wa missionary? Pentecostal Assemblies of God ndi angati amene anayamba amvapo zimenezo? Ndithudi zili paliponse, aliyense amazidziwa. Ndithudi ndani woti azimayang'anira missionary ndi kukhala woweruza, wopima ubongo kapena mzimu woyera? Onani ndi zomwe inu mumapeza pokhala ndi munthu. Maona mfundo zopangidwa ndi anthu, ziphunzitso zopangidwa ndi anthu. Mudikire mpaka ife tidzafike ku mbado wa Pentecost umenewo. Mulungu adzachiwotcha chinthu chimenecho motsimikiza basi monga dziko. Inde bwana, inde ndithudi, ndipo inu mudzaona chikuyaka moto njira yonse mpaka pansi. Ndende koma tsiku lina la ulemerero iye adzabwera. Ndipo kumbukirani, mvetserani, pali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mkulondola uko pali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ndipo inu mukukumbukira pamene iwo anatuluka kuti akakumane ndi mkwatibwi. Mkwati ena anagona tulo mu ulonda woyamba. Mkulondola uko ulonda wachiwiri ndithudi, osati anafa, anagona tulo ulonda wachitatu, wachinayi, wachisanu, wachisanu ndi chimodzi. Ndipo mu ulonda wachisanu ndi chiwiri kunamveka mfuwu, taonani mkwati akubwera, pitani uko mukakumane naye Iye. Chinachitika ndi chiyani? Anamwali onse aja amene anagona anauka.
And morning breaks eternal bright and fair, when the saved on earth shall gather to their homes beyond the sky, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the Yeah.
Mwana aliyense wa Mulungu, kwezani manja anu tsopano. Wari mu mazikonda nyimbo zakale za chalichi. Oh. Sobano, gurena ni janza, ndiwina wake mwa kuzungulirani, kuzungulira ponse, monga joncho, jizabu ino zimenezo. Nena, nadizabu manananu mbale. Dimitu yatu yowera mitsidwa sobano tieni tinene izi. Ambuye Yesu, ine ndimakukondani inu. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Mulungu waonetsedwa mthupi kuti adzachotse tchimo langa. Ine sindimadalira kukhoza kwanga. Ine ndilibe kulikonse. Koma ine mwaulemu ndikudalira mukukhoza kwa Yesu Kristu amene ali mpulumutsi wanga, Mulungu wanga, mfumu yanga. Ine ndimamukonda Iye. Amen. Mawa usiku 7 koloko Ambuye akalola ife tidzatenga mpingo wa simna ndi mitu yathu yowera mitsidwa tsopano. Sobano, mofewa, aliense, mokoma.
in